Ngiyabonga khona ke sikhothamisa amakhanda ethu manje okomkhuleko.
Heavenly Father, we are grateful for this another
Baba wethu asezulwini, siyabonga ngalokhu elinye ithuba elihle kakhulu lokwethula eChicago ivangeli likaJesu Kristu. Kulaba abakhethiweyo abalindele ukufika kukaKristu olungileyo, siyakhuleka Baba wasezulwini ukuthi uma sesihamba kulobu busuku ukuthi izinhliziyo zethu zibe njengeza labo abavela eEmawuse. Bathi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma nathi endleleni na. Silindele wena ukuthi ufike masinyane Nkosi ukuba usemukele embusweni wakho omkhulu ngale kwalapha lapho kungasekho kudabuka noma ukufa, lapho kungeke kusaba khona imihlangano yokukhuleka emide, futhi kungasekho ukukhuleka kanye nabantu futhi kuyobe sekuphelile ngaleyo nkathi. Futhi siyongena ezinjabulweni zeNkosi ukuthi thina ngomusa kaNkulunkulu sizwa ukuthi singabahlakanyeli bakho ngoJesu Kristu. Sivelezi izinto Baba, futhi uma kukhona noma yiphi imbewu ebisezinhliziyweni zabantu futhi engakaze ifike kuphileni namanje, sengathi kungenziwa okuthile kulobu busuku okuzophilisa lokho kuphila Nkosi ekuboneni umlayezo walesi sikhathi sokuphela esiphila kuso. Busisa befundisi lapha eChicago, busisa osomabhizinisi Baba, futhi ukudla kwakusasa kuseni. O Nkulunkulu, nginike okuthize engizokusho okuzoshukumisa lawo madoda izinhliziyo zawo. Sibe khona Baba, sisizeke kusasa ebusuku ngale eLentech nangesonto inkonzo ekabili emuva lapha. Sibe khona Nkosi, sengathi imiphefumulo ingasindiswa, abantu baphulukiswe, uphakanyiswe umbuso kaNkulunkulu. Nkosi, sikucela egameni likaJesu, amen. Hlalani phansi. Ulitholilelo locula lasekuseni na, ulitholilelo locula lasekuseni na. Ngijabulile ngenkathi ngikhuluma nomfowethu vele lapha emizuzwaneni embalwa edlule nje. Ngingena sekudlule isikhathi kancane uqobo lwami, futhi ngiyazi ukuthi kuyashisa, kodwa ake ucabange nje uhlezi lapho bese-ke uhamba uzungeze phezulu lapha niyabo. Futhi kodwa sihlala sijabule noma ngabe sikusiphi isimo ukuba lapha. Cabanga nje ngezinsuku zeNkosi yethu ezanzi lapho ePalestine, lapho leyo mise beyelanga ukushisa nomphimbo wayo uluhlaza, yona imi lapho futhi ibuthakathaka ngempela, futhi shumayela iqhubeka futhi iphulukisa abagulayo, isafana nje namuhla njengoba yayinjalo ngaleyo nkathi. Isazizwa ngendlela efanayo, lokhu umusa wayo wanele bonke abawudingayo. Manje lobu busuku ngizama ukubeka lobu busuku obuthathu bokukhulekela abagulayo nokukhuluma kwabagulayo, umkhuleko wabagulayo. Manje ngezinye izikhathi ngizokhuluma okwehlukile ngensindiso, ngoba nginenkonzo ephindwe kabili usuku ngalunye niyabo, futhi angikwazi ukuba nayo uma ngishumayela kanzima ngifanele ngidle, futhi uma ngidla angikwazi ukuba nalezi ohlobolo ezinkonzo niyabo, futhi ngifanele ngiye, futhi angikwazi ukuba nezinkonzo ezimbili ngosuku futhi ngenze enye yazo ibe yinkonzo yokuphulukisa. Kungukuthi nje usuthi futhi igazi lakho lingene esiswini sakho ukugaya ukudla, bese kuthi-ke ingqondo yakho nje ayisebenzi kahle ngaleyo ndlela. Ngakho ngibengizomhlasimbe mhlawumbe ngaleyo nkathi ngicabange ukuthi kulobu busuku sizonikela ngakho ngomkhuleko wabagulayo. Futhi kulobu busuku ngitshele uBhili, ngicabanga ukuthi uthe yena ngabe wakhiphile amakhadi omkhuleko, ngabe ukhona waziyo na? Kulungile, kulungile, khona-ke sizofika kuwo ngokushesha nje esingakwenza. Futhi manje asihloniphe nje, silalelisise, bese kuthi-ke emqweni omkhuleko asize ngazo zonke izinhlonipho esaziyo ukuthi kanjani ukukholwa ukuthi uNkulunkulu lapha ukuze asiphulukise. Manje sibonga kakhulu ngemibono leyo yenkonzo yami igxile kulokho kuze kube cishe ngalesi sikhathi. Ngilindile noma ngamuphi umzuzu ukuthi into ethize ize ezayo. Manje nginalokho kuthe ukungenza ngaphelelwa amandla kancane, bekuyileli viki eledlule. sifike ekhaya sivele eArizona futhi sibuyele muva ngongo umsombuluko eArizona bese kuthi ke ekhaya ngibe nabantu abebelinde ezantsi kulowo muqa iminyaka emithathu noma imine kulezo zingcociswano zomuntu siku abavele eTexas abavele eArkansas nakuzo zonke izindawo ezweni lonke belinde lezo zomuntu siku izingco yilapho othola khona into yangempela uthole umuntu yedwa nje futhi nihlezi ndawonye khona ke umoya ongcwele lokhu uhamba nje futhi wembula kwenzeka into encane esimanga ngolunyosuku ngabacishe neshumi nanhlanu ngeqagela noma amashumi amabili ngosuku lolodwa futhi ngihlezi endlini yami yokufundela kusasekuseni ngalokho kuzangaphambi kokuya lapho umoya ongcwele omkhulu wangena futhi wangitshela wonke umuntu owayeza yonke imibuzo ababezoyibuza lonke iphupho nayo yonke incazelo ngakubhala ephepheni futhi ngakubeka phansi ngakunye khona-ke ngangingena ekamelweni futhi laba bantu sasingakaze sihlangane ngaphambilini wawungena futhi ukhulume nabo futhi ubonise umbuzo ngamunye ababewubuzile nakho konke ngawo ngokulandelana nephupho abebenalo bese-ke weluleka futhi uthathe isiqeshana sephepha bese ubanikeza lona lapho kwasekushiwo khona ngaphambi kokuba baze bafike lapho ukuthi kwakuzokwenzekani manje uNkulunkulu kuphela ungenza lokho niyazi angeke ngikwenze lokho noma ubani uyakwazi lokho ukuthi isidalo singumuntu singekwenze lokho asinayo indlela yokukwenza leyo enye indida njengoba sikhulume ngayo izolo ebusuku bese kuthi-ke ukubona kushaya emhlolweni kukamoya ongcwele lapho usho ukuthi ize kuzokwenzeka kufana ncamashina lokho manje uma noma yimuphi wenu ezwa ngalowo mbono wokukhuphukela lapha emahlathini yasenyakatho endaweni engingakaze ngiyazi naleyo cishe empunga engamafidi ayisikhombisa enomhlwenga umpungana naleyo nyamazane ekaribhu engamayintshi angamashumi amane nambili nalapho eyobe ilele khona ilele kwiphansi legumbi lami lokuphumula impela nje lapho kwashiwo khona indawo kwashiwo kuyo ukuthi kuyokwenzeka kanjani futhi ncamashe igama ngegama bangake abake bayizwa itepu banumzane isikhathi sini ngaphambi nje kokuba ngiphumele entshonalanga isizathu sokuthi ingelosi yenkosi ingithumele phandle lapho yangitshela yathi manje okuvela emazulwini kuzoba izingelosi eziyisikhombisa emlazeni kuyakuba khona ezintathu hlangothini neyodwa phezulu kuyoba njengonxantathu noma into efana nesivivane futhi ngathi leyo engakwesokudla yayinamaphiko ayo efulathele ngase ngijuza ngangena ngqo emlazeni ngakuyo futhi yayizongitshela ukuthi ngenzeni futhi ngayentshenalanga njengoba nje ngitshelile ngangiyiphezulu lapho ngalo kanye usuku olufanayo futhi lapho ziqala ukuza zivela ezulwini ngathi kuyoba khona umsindo ofana nokuqhuma okukhulu into efana nesivimbeli sebhanoyi okuvimbe lo msindo ophumayo kodwa ngathi kuzoba ngokuzwakala ngokudlulele kunalokho futhi ngizoba ngasenyakatho empumalanga yeTucson cishe amashumi amahlanu noma amamayeli ayikhulu into efana naleyo neTucson izobe ihlezi ngapha futhi ngizobe ngicosha uhlobo oluthile lukagudluthukela noma unkunzana bababiza lapho ngibasusa emlenzeni webhuluki lami futhi ngathi kuzoba khona kuqhuma futhi sasiphezulu lapho ngalolo suku futhi ngangingale ngedwa kukhona indoda ngicabanga ukuthi umfoti Satman ulapha kulobu busuku wayeni yena mfowethu nomani ngabe ukhona mfowethu Fred na ngicabange ukuthi ngikuzwile ukuthi amen ngobunye obusuku ngicabange ukuthi ubelapha mhlawumbe benginephutha mina ngiyaxolisa ngiyaxolisa mfowethu Fred ya besiphezulu lapho futhi ngosuku ngaphambi nje kokuba kwenzeke umoya ongcwele wafika ngqo ekama elincane lapha esasikhempe khona futhi wathi uqala kwembula ngabantwana bethu nokuthi yini kufanele bayenze nokuthi kanjani yisiphi isimo lezinto ezazenzeka phakathi kwabo futhi usitshela ukuthi senzeni kanjalo njalo kwadingeka ngisukume ngihambe futhi ngakusasekuseni ngangitholile ukuthi ingulube ijavelina yayikuphi futhi ngangizama ukutshela laba abazalwana ababili ukuthi kufikwa kanjani kuzo futhi nganqamula intaba ngehla ngale kokuncane esingakubiza ingulube encane kanjalo futhi nganginomfowethu Satmani lapho ukuba aye ngale kwenye indawo lapho ngangibone khona lezo zingulube amajavelina kuthange ngase ngivele ngiyitholile yami futhi ngakho-ke ngangizama ukubeka laba umzalwane endaweni yakho isizathu laba abazalwane izikhathi eziningi ngiyabahola futhi ngatshela umfowethu nomano ukuba yeze ngenye indlela futhi ngibeke umfowethu Fred maphakathi bese ke ngihamba ngale ndlela futhi uma ngihamba entabeni futhi zazigijima ngale ndlela ngiyovele ngidubule phezulu emoyeni ukuba ngizigijimise ngizibuyisele emuva ngaleyo ndlela futhi ukuze akwazi ukukhetha ayeyifuna futhi zaphumela lapho futhi yayingekho ingulube ijavelina ngabuka umfowethu Fred cishe kude ngemayela futhi ngangimbona wabuyela wenyuka intaba lapho kwakungekho ingulube ijavelina ngehlela entabeni engoxeni enkulu ngiyenyuka ngahlala phansi kwakuthi akube yihora lesishiyagalombili kuseni futhi ngangisonge imilenze yami futhi ngangikhumula i-overloli yami ngangicosha abanye balabo nkunzana futhi ngathi uyazi buka lapha kumangalizini lokho ngathi lokhu impela futhi ngisesikhundleni ngokuphelele enyakatho mpumalanga yeTucson neFlagstaff niyabo futhi ngizoba sempumalanga neFlagstaff enyakatho mpumalanga yeTucson futhi ngathi nampa labo nkunzana engithe ngizobe ngibasusa ebhulukweni lami ngathi uyamangaza lokho futhi ngavele ngakulahla phansi kanjalo futhi ngabuka phezulu ohlangothini olungaphesheya ingoxi enkulu futhi kwakukhona wonke umhlambi phezulu lapho cishe zazise sebangeni lokudubula ngakho ngangingeke ngizidubule mina uqobo ngoba ngangingazifuni ngathi uma nje ngingafika kumfuthi Fred nabanye manje futhi ngibayise lapho futhi ngeqa umhosha omncane futhi ngigudla unqenqema futhi ngisagijima ngigudla lapho khona manjalo kwezwakala sengathi izwe lonke liyahlukana ngokuqhuma okukhulu futhi kwangethusa ngaze ngacabanga ngangifake isigqoko esimnyama isigqoko esikhulu esimnyama futhi lokho kubukeka nje njengengulube ijavelina noma kanjani ngacabanga ukuthi kukhona ongidubulile futhi kwavele kwangethusa ngaze ngaxhumela emoyeni ngaze ngicabanga kumayelana nani konke lokhu na ngibone amadola edilika eceleni kwegquma egimqikela phansi ngaze ngiphakamisa amehlo kwakukhona lowo mzungezo omhlopho ngenhla kwami lapho uzungeza nakho ukuze izingelosi eziyisikhombisa ziza zehla ziphuma emoyeni zingiphakamisa zase zithi buyele ekhaya lakho impumalanga khona manje futhi ulethe lezo zimpawu eziyisikhombisa ngokuba kukhona izimfihlakalo eziyisikhombisa ngokuba izwe eliphelele lembuliwe manje kulezi zimfihlakalo eziyisikhombisa uma ungakaze uzwe uma uke wakholwa ukuthi ngingasho noma yini entshumayelweni ephefumulelwe thathanela umathephu ezimpawu eziyisikhombisa angiyena umdayisi wamathephu ngiumnumzane Sotmani lapha uthengisa amathephu yena nomnumzane Magwaya kodwa angiwathengisa amathephu bayawathatha futhi uma wake weza noma yini engeyangempela njengoba ngingasho ukuthi isho kanje inkosi thola lawo futhi niyazi hayi ngaleso sikhathi bengingakwazi kodwa amakhamera vele ezweni lonke ayethatha isithombe salokho lapho ifele mhlophe lizinza kwaya kwi-Associated Press ngijonga ukuthi iphepha lenu lase-Chicago lakuqukethe ngxo zonke iphepha bhuku i-live lakuqukethe bangaki abakubonile phakathi lapho ukuthi umnumzane lokho niyabo kwakuyilokho khona lapho ngayo impela nje indlela elokusho ngayo imi ngaphansi kwalo ngenkathi lehla futhi lakheka bathi kwakungane phezulu futhi kungukuthi bazingele izwe kwakungekho zindiza noma lutho phakathi lapho futhi laliphakeme kakhulu amamayela ngamashumi amabili nezithupha kuphakama lapho kungekho khona umhamuko noma lutho kungeke abakwazanga ukwenza umhamuko noma kanjani futhi amamayela ngamashumi amathathu kulinqamula futhi nandi lifika lizenza phansi futhi phekisani ngakwesokunene salowo mlaza uma kungenjalo funda amatape noma ulalele itape banumzane yisikhathi sini cishe izinyanga ezintathu noma izine ngaphambi kokuba kwenzeke nakho ngisho isayense izofanele iliqonde ukuthi liqiniso bayaletadisha bathi kuyimpico badala baqondi isayense yezansi lapho eTucson izaba kuliqonda ukuthi liyini ngicabangela kokuqala ngizohamba ngiyokhuluma nabo ngicabangela qhabo bekuyoba njengaleso sithombe sengelosi yenkosi esithombeni abakukholwanga asikho side inkosi okubatshela ngakho kodwa niyabo ebusweni bakho konke bafanele bazi ukuthi kuliqiniso noma kanjani ukuthi kuliqiniso futhi dedewethu angazi ukuthi nini ngizokwenza uhambo lwami lokugcina oluya eChicago ngolunye usuku lokhu kungaba yikho kodwa ngiyanitshela egameni lenkosi Jesu ivangeli liqiniso lezi yizinsuku zokugcina siphile emathunzini okufika kwakhe noma yini niyenzayo cindezelani ningene embusweni kaNkulunkulu uma kukhona ukuthinta okuncane kukodwa kushaya inhliziyo yakho uzama sinyane ngekathi usenethuba lokuza isizathu ihora liyasondela lapho kuyo besekuleti kakhulu khona ke awusoze wafuna ukuza ngeke kusaba khona ukubiza enhliziyweni yakho futhi ke akunandaba ukuthi uzame kangakanani awusoze wangena lapho ilungelo lokugcina selengeziwe kulowo mzimba ngenxa yofutho akasayi kuba khona umunye osendiswayo iminyango isivaliwe njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikaNowa futhi akusayi kuba khona ukusindiswa okuseleyo nakuba abantu bezocabanga ukuthi bayosindiswa yilapho inkathazo izofika khona niyabo ngesinye isikhathi ujesu wafika abafundi bakajohane beza kujesu futhi bathi sithunyiwe siphuma kujohane sibheke omunye noma kuthiwani ngakho na wathi hlalani nje futhi nibukele okwenzekayo futhi khona-ke balinda babuyele emuva ngaphesheya kwentaba ujesu wababuka wathi naye kuyobonani ngenkathi niyobona ujohane indoda ingubo ethambile na wathi basezigodleni zamakhosi naye kuyobonani umhlanga untengantengiswayo noma yimuphi umoya na hayi Johane futhi wathi awu naye kuyobonani umprofethi na wathi ngithi futhi ongaphezu komprofethi uma ningakwamukela lona nguye okwakhulunywa ngaye ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami uma lakho esithathu kodwa-ke kukhulunywa ngojohane ngesinye isikhathi abafundi bathi ngenkathi ayekhuluma ngalapho ayekhuphukela khona ejerusalema ukubanikelwe bathi awu kungani isafundiswa emibhalweni ngababhali ukuthi u-eliyasi ufanele afike kuqala futhi abuyisele zonke izinto na wathi u-eliyasi sewafika futhi anikwazanga manje buka kulabo babhali niyangizwa na thanini ameni labo babhali ngisho nalabo bapostoli lezo sona kanye isibonakaliso sabo sokugcina kwakungukufuna u-eliyasi ake ngikuphinde babenabo impela abakhethiweyo ababhali nabapostoli ababizwe yinkosi babebheke umesiya kubafike kodwa u-eliyasi ukubafike futhi andulele ukufika kwakhe wasefika futhi wakwenza ngokuzithoba kunjalo futhi baze ngisho abangamqonda futhi ngingakusho lokhu njengomcabango wami uqobo ngolunye lalezi zinsuku ubheke okuningi ukuba kwenzeke okwenzekayo futhi awukwazi uzothi ngaphambi kokufithwa kwebandla manje angikho lapha ngishumayele imfundiso kukhona befundisi emsamo lapha abangivumelane mhlawumpe nalokhu cishe bonke befundisi bakholwa ukuthi ibandla lidlule esikhathini sokuhlupheka ukuze lihlanzwe angikuboni igazi likajesu kristu liwukuhlanzwa kwethu akukho okuhlanzekile ngokwedlulele niyabo ngiyakholwa ukuthi ibandla lehlelo nentombelele liyadlula esikhathini sokuhlupheka kodwa hhayi umlobokazi kunomehluko phakathi kwebandla nomlobokazi umlobokazi ungena ohluthweni yilapho nina church of god ka-anderson ninonke nithola kuxoveka phezulu lapho niyabo kukulokho hhayi ukuthi nginitshele enikwenzile noma ningakwenzanga angikusho lokho kodwa lapho nje indlela enikubona ngayo into yokuqala niyazi nizothi ngani ngicabange ukuthi kwakufanele kube nohlwitho ngaphambi kwesikhathi sokuhlupheka isikhathi sokuhlupheka sizogadla futhi kungaba yini okubi uma uzwa kuthiwa sekuvele kwenzekile futhi awukwazanga kuyoba khona oyedwa ensimini ngiyothatha oyedwa futhi ngishiye oyedwa kuvele kube nomuntu olahlekile bayoba khona abambalwa impela kulolo hlwitho abazoguqulwa umlobokazi olele umlobokazi othathwe onyakeni uzophuma kuqala bese kuthi-ke thina esiphilayo futhi esisele siyohlwithwa kanye nabo oyedwa nje lapha nomunye lapho nomunye ngapha okungenani nsuku zonke emhlabeni wonke kukhona abantu abangafika emakhulwini amahlanu abalahlekayo futhi kuthiwani uma kukhona inkulungwane na bebeyothi o awu lo wesifazane uvele wabaleka nomunye umuntu lo mshumeli wathatha unkosikazi wenye indoda futhi akasekho uye enkazimulweni ohlwithweni futhi ngeke bakwazi akashongo ukuthi uyofika njengesisele ebusuku niyabo wena uthi awu uma efika ngizombona qabo labo nje abazombona bazombona ngaleso sikhathi niyabo njengalokho kukhanya njengojohane wama lapho futhi wabona lokho lowo moya kankulunkulu njengokukhanya ijuba wehla futhi uhamba phezu kwakhe iphimbo lithi lo yindodana yami ethandekayo angekho owalizwa noma walibona ngaphandle kukaJohane niyabo futhi nxa lolo shwitho selwenzeka kuzoba uguquko futhi into yokuqala niyazi lokho kuguquka khona ke siyabanjwa kubo futhi sesihambile lentombi elele eqhubekela phambili ngokufanayo nje futhi icabanga ukuthi yonke into ihamba kahle futhi sebevele bahambile sekwenzekile kakade futhi anikwazanga ngisho ukuthi kuzoba njalo khumbula ngisho ukuthi inkosi ngitshela ukuthi kuzobanga leyo ndlela kodwa ngikholwa ukuthi kuseduze kakhulu kungenzeka angifuni ukuthatha noma yiphi ishansi ngifuna ukulungela ngifuna konke kume ngomumo angifuni nanini isisindo sibekwe eceleni noma ngabe kuza kanjani mhlawumbe indlela esikudwebe ngayo konke kuzokwehluka kuhlala kunjalo kunalokhu anakho sikuhlelile ukufika kwakhe kokuqala kwakungaleyo ndlela nokufika kwakhe kwesibili mhlawumbe kuyoba yinto efanayo asikhuleke manje masibe kuqotho Chicago niyazi ukuthi ngikwaseningizimu ngijwayele ukungenisa izihambi eningizimu ninedolobha elikhulu lapha elikhulu idolobha elikhulukazi elikhulu elinabantu abayizigidi ezinhlanu kulo kodwa ngilazi idolobha elikhulu emhlabeni elikhona ngempela kubantu abangaphezulu elinobungani futhi elikahle njengabantu baseChicago kunjalo laba bantu baseChicago bangabantu abakahle ngisho nawe uphumele emgwaqeni lapha futhi besekhuluma ngisho nezidakwana kho konke okunye bayakuhlonipha futhi kuhle ngiyakuthakasela ngempela lokho Ake ngilitshele ngombono ngokunye ukuza ngiyazi ukuthi omunye womlobokazi olinde lapha eChicago ukufika kwinkosi ngiyazi kuzoba nesigejane esiphuma kuleli dolobha isithathwe ngokombono ongangazi wehluleke futhi ngiyazi kukhona uNkulunkulu unabantu phakathi lapha abaya kulolo hlwitho ngiyakukholwa lokho ngalolo suku ngicabanga ukuthi sengisho okwenele futhi ngafinyelela kude ngokwenele ngize ngidingeke ngiyeke ukukusho manje ngakho asikhuleke kuzi Jesu sisize manje njengoba siyayizweni kwangathi abantu bangaqonda ngokucacile inkosi ukuthi izidalwa izinto abantu sindawonye siyazi ukuthi siyakhathala futhi sikhandleke futhi kodwa ngiyakhuleka ukuthi uzonginika isinye futhi isikhathi kulobu busuku ukunyakazisa leli bandla elincane inkosi ngamandla akho ngezwi futhi kwangathi kungebe bikho umuntu obuthakathaka phakathi kwethu Inkosi siyakubonga ngoba siyakholwa ukuthi lapha sicela lezi zinto siyazamukela ngiyakhuleka ukuthi uzokwenza into enkulu nje phakathi kwethu kulobu busuku baba Egameni lika Jesu ngiyazinikela nalendikimba engizoyifunda futhi ngikholelwa ukuthi uzosisombululela yona ngendlela enkulu ukuthi abantu bangahle baqonde ngokucacile amen Ngiyakufisela uma ufuna ungakhathalela ngalesi sikhathi futhi sekucishe impela ngizozama ukukwenza ncamashini ngesikhathi kulobu busuku uma ngingakwazi ukuphuma ngaphambi kwesikhathi kancane kunalokhu ngenzile izolo ebusuku noma kanjani kodwa phenyani nami esahlu ivangeli likaLuka ungcwele noma ngiyaxolisa sekushintshe lokho nginoLuka obhale phansi lapha kodwa ngiphenyenga lapha nakuMathewu futhi Matthew isahluko seshumi nanhlanu siqala ngevesi lamashumi amabili nanye uMakho ungcwele unikeze irekhodi lakho futhi uJesu ephuma lapho wamuka waye emaphandleni aseTire naseSidoni futhi bheka kwavela emikhawulweni yakhona wesifazane waseKhanani wakhala kuye ngihawukele o Nkosi ndodana kaDavide indodakazi yami ikhwelwe kabi yidimoni kepha kamphendulanga ngazwi base besondela kuye abafundi bakhe bamncenga bathi mukise ngokuba uyakhala emva kwethu kodwa waphendula wathi angithunyelwanga kwabanye kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli kepha wayeseza wakhuleka kuye wathi Nkosi ngisize It's not meet to take the waphendula wathi akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana osiphonse ezinjaneni yena wathi qiniso Nkosi kepha nezinjana zidla ivuthuluka ewayitafuleni labaninizo
Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith.
Kodwa uJesu waphendula wathi kuye, "Oh mame, kukhulu ukukholwa kwakho, makube kuwe njengokuthanda kwakho." Indodakazi yakhe yasinda kusukela kuleso sikhathi.
We have here under consideration a quite a lengthy scripture.
Sinakho lapha ngaphansi kokucutshungulwa, sinokufundwa kombhalo okude impela, futhi angifuni ukuchitha isikhathi esiningi kukho. Okungukuthi ubungahlali ubusuku bonke njengoba kwakunjalo, noma ubani uyazi, ngoba wonke umbhalo unikezwe ngokuphefumulelwa. Ngiyakukholwa lokho, kodwa ngifuna ukuthatha igama elilodwa ukwenza indikimba kulo. Ngizobiza igama elithi ukuba nesineke.
The word perseverance means to be persistent.
Igama elithi isineke lisho ukuphikelela, futhi ukuphikelela ekwenzeni umgomo noma ukwenza okuthile.
And every man that's in all ages that's ever,
futhi wonke umuntu okuyo yonke iminyaka oke wenza noma yini ngokwabo, noma benza noma yini,
would be persistent in the
uyophikelela entweni ababezama ukuyizuza. Futhi ngaphambi kokuba uphikelele, ufanele ube nokukholwa kulokho zama ukukuzuza. Futhi uma ungenakho ukukholwa kulokho zama ukukwenza, usoze wakwazi ukukwenza. Manje lelo gama elincane ukukholwa lisho kuningi kakhulu, kodwa nokho silishaya kalula kakhulu. Ngizwa abantu abaningi bethi, futhi bangene kuyamangaza bathi, "Oh, nginokukholwa," futhi hayi kungawunaki umzamo wabo, kodwa uyazi ngezinye izikhathi labo abathi banokukholwa okukhulu ngithola banokuncane kunalabo ongasho lutho ngakho. Bona bakhelwe emizweni, futhi hayi ukukholwa kwangempela. Kunomehluko omncane impela, kodwa ithemba, imizwa inethemba kunokuthula nokusebenzisa kukholwa. Niyabo, ukukholwa kuyinto ethize, kuyinto akuyona into ethize ovele uxhumele kuyo futhi ushaye ngokungaqondile kukho bese wethemba kanjalo. Kuyinto ethize oyaziyo unayo, into ukuthi wena oyibuzayo ayikho indlela yomuntu yokuchaza ukuthi uzoyithola kanjani, kodwa nokho uyazi ukuthi khona unayo kuyinto. Uma ngingakutshela lokho ukuze niqonde ngokucacile, bekuyoshe lukhulu emhlanganweni kulobu busuku, uma kulobu busuku bale nkonzo yokuphulukisa. Noma siyethemba, ngisho lokho ukuphulukisa ngoba ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenza. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenza lokho athembisa ukukwenza, futhi uma ngingakwenzanga lokho bengiyosaba ukuma lapha kulezi izethameli zabantu futhi ngenze lezi zitatimende engizenzayo, ngoba uma benginokwesaba kuncinyana ngakho, kungcono ngingangeni neze kulowo mnyango. Ufanele ukukholwa ngokuphelele, futhi unesiqiniseko, futhi akukho lutho olungakunyakazisa. Wena kunendaba ukuthi kwenzekani, usakukholwa nakuba kubonakala sengathi kwehlulekile, usakukholwa. Kungenandaba ukuthi kwenzekani, usakukholwa. Njengenenekazi elincane lihlezi lapha lingibuka lapha ngobunye obusuku, unkosikazi Wei ubekade elinakekela umyeni wakhe wavuswa ngolunye usuku kwabafileyo ebulawa isifo senhliziyo. Futhi ngahamba ngisuka emsamo, futhi ngoba ngenkathi ngimbona amehlo akhe abuyele muva, futhi uyafa angazanga ukuthi ngenzeni. Futhi ngehlela lapho ukuze ngithole inhliziyo yakhe, futhi ngimuzwe, futhi niyabo wayesehambile. Khona-ke ngangifanele ngibe kuye. Kwasekuthi-ke ngobunye ubusuku ngabuzwa umbuzo, kungani ungazange wehlele kulelo nenekazi na? Waphenduka, noma unkosikazi Wei wazama ukulikhipha? Futhi lawela kwiphansi nobuso balo baphenduka baba mhlophe, futhi sekuthi alihambe. Futhi kungani ungehlelanga lapho na? Ngoba ngangingenaso isizathu sokuya lapho. Niyabo, Umkhwalo akuyona into omunye umuntu azama ukuthi uyenze, yinto uNkulunkulu akuthi uma ukuba uyenze, niyabo, niyabo. Ngibonile ukuthi inenekazi kwakuyilo kuphela leligula kakhulu, kodwa lidakwe izidakamizwa, hhayi lizama ukululama, udokotela wayelunikile. Futhi ngilibonile lihlezi, lihleka futhi lijabula futhi kusizani ukuthi ngenhlelo lapho ngemva kokuba sekuvele kuphelile na, niyabo, niyakubona na. Futhi omunye uthi, kodwa umnumzane wey ubeyoba, ubeyoba, ubeyolala lapho, kodwa besifanele sihambe siyokwenza lokhu. Kodwa ngenkathi wesifazane zibuyile ngaphandle, nokho umbono uyafika futhi uhlezi lapha kulobu busuku, kuhle uhleka izolo busuku, ya. Niyabo, wena ufanele wazi futhi angeke wazi uze ube nokukholwa, futhi ukukholwa kuveza lokho kwazi kanjalo, ukukholwa yilokho kwazi, ukukholwa yileyo nto ekushoyo.
Now when we see this
Manje lapho sibona lezi sineke, noma imuphi umuntu ozama ukuzuza noma yini ubelokhu enesineke.
George Washington is called the father of this nation.
Isibonelo, George Washington ubizwa ngubaba walezi sizwe, ngobunye busuku wakhuleka ubusuku bonke kulukunqo eqhweni.
I am one of the real genuine first-blooded.
Futhi ngekathi awangempela ngokoqobo wamamelika negazi lokuqala athatha kuma kwawo phezu kwale ndawo. Futhi umnotho omkhulu ababenawo ngokufana wawusengozini, futhi kwakukhona cishe amashumi ayisikhombisa amaphesente noma ngaphezulu alawo masosha asemelika emiphandle lapho. Engenazo ngisho izicathulo ezinyaweni zawo, izinyawo zawo zazibanda saqhwa futhi zisongwe ngezindwangu, kodwa lokho babenomholi wababekholelwa kuye. Futhi lo mholi wayekholelwa kumholi uNkulunkulu, futhi wakhuleka izingubo zakhe zaze zaba manzi, kwafika ukhalweni lwakhe guqe eqhweni. Futhi kwakukhona idelawe eneqo phakathi kwakhe nalapho amangesi ayethatha khona i-picnic yabo, yabo ngakolunye uhlangothi.
The frozen Delaware
didn't stay anywhere near. Kwa izange ime ndeleni yake kanjalo nokuphikisa kwakhe kwamasosha akhe ayenekwa nezinyawo zawo zaba nekwa nekwa emfuleni.
He was perseverant. He had faith that God.
Wayenezineke, wayenokukholwa ukuthi uNkulunkulu wayezomnika kunqoba, futhi yena iDelawe ayikwazanga ukuhlala endleleni yakhe, futhi wazuza injongo. Nakuba izinhlamvu ezintathu zesibhamu imaskethi zabhoboza ibhantshi lakhe, kodwa ayizange emthinde. Wayenezineke, wayezwile kuNkulunkulu, futhi wayenokukholwa ukuthi lokho uNkulunkulu ayemtshela khona kwakuyiqiniso, futhi akukho okwakungamvimba.
If every sick person in here tonight could just have faith.
Uma wonke umuntu ogulayo phakathi lapha kulobu busuku bengaba nokukholwa kuNkulunkulu njengoba wenza uGeorge Washington, iDelawe yakho emi phambi kwakho kulobu busuku izodingeka incibilike ngandlela thize, ubungayiwela ungakataleki ukuthi ukuphikisana kwakho kuyini. Musayoyeka, ubuyophikelela, uphikelele kakhulu kuze kuthi lowo mdlavuza ithumba noma ngabe kuyini ngeke kukwazi neze ukuma lapho, ngoba ubuyowelela ezithembisweni uNkulunkulu akunike sona. Amadoda angaphikelela kuphela ngemva kokuba esezwile kuNkulunkulu. Ukukholwa kusekelwe ezwini likaNkulunkulu kuphela, ngoba ukukholwa kufika ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. Unowa ekuphikiseli ashumayela kukho ngezinsuku zesikhathi sakhe ekulungiseleni umkhumbi. Ngemva kokuzwa esezwe uNkulunkulu emtshela ukuthi wayezogubhisa umhlaba ngamanzi, leso sono sasesinqwabelene phezulu kakhulu kangangokuthi angabange esakwazi ukumelana naso, wayezogeza umhlaba ngamanzi. Futhi kwakungekho namancinyana amanzi esibhakabhakeni, kodwa nokho uNowa wayenesineke ngesikhathi sabagxeki.
No
Kungakhathaleki ukuthi abantu bamtshela kangakanani akunakwenzeka. UNowa wayazi ukuthi kwakuzokwenzeka ngoba futhi engonesineke ngazange avele athi awu ngabeka isisekelo somkhumbi ngicagele ukuthi lokho kuyokwanela. Khona-ke uma isayense isivele yafakazela ukuthi ngisezindaweni ezingalungile, ileyo ndlela abantu abaningi abenza ngayo ngokuze kuKristu babeka isisekelo sokukholelwa enkosini uJesu nokumemukela njengomsindisi womuntu siqu, futhi mhlawumbe ukuqhubekela empaphathizweni wamaKristu. Kodwa uma sekufika ekulandeleni wedlule empaphathizweni kaMoya Ongcwele, omunye uyabachazela kususe kubo. Ingaleso sizathu leyo mbe uyawela eceleni kwendlela noma yawela emhlabathini onamatshe.
But the man, woman, who has faith.
Ngepho wesilisa lowesifazane abakholwayo ukuthi uNkulunkulu ukuthi uKristu nguyena ezelwe namuhla naphakade, ukuthi izwi lakhe lingokoqobo nje manje, futhi sonke isithembiso siyiqiniso njengoba sasihlale sinjalo. Akukho mfundisi, akukho muntu, akukho muntu ongakuchaza kususe kubo. Banesineke, bayakhuphuka baze bazuze lokho abebehlose ukukwenza. Yikho indlela yokukuchaza kusuke kubo, bayakukholwa. UMose wenza into efanayo, yena wayesekhohliwe umbono nomuzwa wabantu, kodwa-ke kathi ehlangana noNkulunkulu kulesi sihla sesivuthayo, futhi ubonile ukuthi lelo kwakuyizwi likaNkulunkulu. Ngiyabo uMose wayesanda kuphuma ngaphansi kokufundisa ukuhle unina, futhi wayefundiswe indlela kaNkulunkulu, kodwa-ke kathi esukuma lapho futhi wahlangana nalo muntu unina ayemfundise ngaye. Niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na? Abantu abaningi bathatha iBhayibheli futhi baliqonde liphelele ngokwengqondo, kodwa lokho kusiko, lokho akusiko lokho esikhuluma ngakho. Kunendaba ukuthi ungakuchaza kahle kangakanani, ufanele uhlangane nomqambi wakho mathupha. Khona-ke yilokho okuletha ukukholwa, ngokuba umqalisi uhlala kuwe emva kokuba usuzelwe nguye. UMose wahlangana nomqalisi, nginguye uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka nokaJakobe. Futhi ngiyazikhumbula izithembiso zami, futhi ngize ukuzokuthuma. Amen. Ngiyakuthuma ukuba ubakhulule. Futhi qaphelani ngenkathi yenza isibonakaliso sakho sokuqala, futhi kwabonakala sengathi kwehlulekile ngoba wayenabalingisi abaningi. AmaGibhithe ayengenza into efanayo naleyo ayenza. Kodwa niyabo uMose emva kokuba esehlangane noNkulunkulu esihlihleni esivuthayo, futhi wazi ukuthi wayenguNkulunkulu, akwenzanga mehluko ukuthi bangaki abanye ababekulingisile nokuthi ubulunyu lomlingiswa ababeyilo okwenzile. Mose wayazi ukuthi eyakhe yayingeyoqobo, ukuthi yayivele kuNkulunkulu. Wavele wama wathula ebusweni bukaFaro, wasekuthi-ke inyoka yakhe yazidla zonke. Yileyo ndlela abantu babenza ngayo namuhla. Bona mhlawumbe uma bengenaso isiqiniseko, uma besebenza ngedlingozi elithile, futhi babone omunye ehla ekupheleni okujulile kokuthile, futhi baqhubeke, khona-ke bayacabanga, awu mhlawumbe eyami. Kodwa lowo muntu ohlangana noNkulunkulu ngempela, futhi ekwazi uyazi ukuthi kwenzekeni khona nguNkulunkulu impela, akekho wayengakuchaza kususe kuye. UDavide umfo omncane obombana wayengemkhulu ngokwenele ukuba aphathe izibhamu noma inkemba, njalo ngalolo suku isihlangu sakhe wayemncane kakhulu. Kwenzeka ukuthi lokho esingakubiza isijuqwana, futhi uyise wayengenakwenza lutho ngaye. Yena abafowabo babengamakhulu amadoda ayimdondoshiya aqinile, ngakho wacabanga ukuthi angamtholela uDavide umsebenzi mhlawumbe wokwelusa izimvu. Nomfo omncane wahlala phandle lapho futhi wahlangana noNkulunkulu, futhi yena wayethunyiwe ukunakekela lezo zimvu.
And the word of the Lord came to him in song.
Futhi uDavide wayengumprofeti nezwi lenkosi lafika kuye ngamaculo. Futhi uJesu wathi anizwanga yini kumahubo na ukuthi izinto zabikezelwa kanjani ngaye? Niyazi? Futhi uDavide wayengumbhali weculo lesiprofeti futhi ngekathi wayese phandle lapho ebheka phezulu futhi ezwa umoya udabula ezintabeni futhi wehla ngemisedari.
He wrote of the shady green pastures and still waters.
Wabhala nganomthunzi amadlela aluhlaza namanzi athule nokunye nokunye ngokuphefumulelwa njengoba elibhala ebusuku ebuka izinkanyezi nenyanga nokuthi imvelo yasebenza kanjani uNkulunkulu wamvakatshela futhi wayazi ukuthi kwakukhona uNkulunkulu. Futhi ngolunye usuku kwafika ibhere lathatha enye yezimvu zakhe futhi imvu yayibaluleke kakhulu kuye ngoba wayefunde ukuthanda leyo mvu. Futhi yena wayithanda. Futhi ngakho ngekathi ibhere lingena futhi lathatha yodwa inhliziyo kaDavide yaqala ukuvutha ngekathi ezwa leyo mvu encane ekhala futhi uNkulunkulu wayemthume ukuba abheke lezo zimvu. Futhi ngakho ngekathi ibhere libamba iwundlu elincane futhi laqala ukukhala uDavide khonama njalo wakhumbula ukuthi uNkulunkulu owenza intaba wayenguNkulunkulu wakhe. Ngakho ufaka itshe endwayimaneni yakhe encane futhi walandela leli elimpunga elikhulu futhi yalishaya elimpunga futhi lasho lawa phansi. Khona-ke ngenkathi ebuya wayejabule ngoba wayeyinqobile impi. Futhi khona-ke isivivinyo esikhulu siyangena ibhubesi elinolaka kakhulu kunoma ibhere belingaba njalo liyinyamazane enkulu futhi ukuba benginesikhathi bengingathanda ukuhlaziya lezo zilwane futhi ngilibonise umfanekiso omkhulu phakathi lapho. Futhi ibhubesi liyangena futhi lidumela yodwa futhi labaleka ngakho uma uNkulunkulu bengamnikeza kunqoba phezu kwebhere impela bengamnika kunqoba phezu kwebhubesi. Wo uma uNkulunkulu onganginika kunqoba phezu kwami uqobo amen ngempela nganginika kunqoba phezu kwesifo esizama ukungisusa kuye.
God that can save me and make
uNkulunkulu ngangisindisa futhi angiyenze into engingeyona lapho ngingeyena umKristu angenza umKristu ngami ngokukholwa izwi lakhe. Kwelake sitshele ukuthi walitshole ibhere futhi ekugcineni elamanqamu elikhulu liyafika lapho kufika ibhere elikhulukazi elimpunga elikhulu kunanoma yiliphi elinye lawo wayeyintoda yesikhwaka. Futhi uDavide wayazi ukuthi ngoNkulunkulu wayengaphezu kokulingana nalo akunendaba ukuthi ukuphikisana kwakukukhulu kangakanani. NgoNkulunkulu ungaphezu kokulingana nokho indoda encane kula wonke futhi indoda engahlomile kakhulu hayi isilwi inganyana futhi hayi izikhali kuphela umzimba wakhe ongenaludo kungekho isihlangu phezu kwakhe kodwa isiqeshana sisikhumba semvu ezisonge ngaso. Futhi wayengenamkhonto noma inkemba wayenento emane encane niyazi ophisi ababili bentambo enesikhumba ekugcineni kwazo futhi wayefuna ukulwa naleyo ndoda ngoba yayizama ukulandela izimvo zikaNkulunkulu. Futhi uma uNkulunkulu engakhulule imvu kangakanani-ke umndeni wakhe abantu bakhe. Chicago ingekho silapha ningaphezu kwezimvu ningabantu bakaNkulunkulu futhi asinazo isihlakani noma ihlelo elikhulu emva kwethu. Kodwa siyazi ukuthi kugula sekukubambile futhi ubambekile ezinkathazweni zomhlaba futhi size egameni lenkosi uJesu. Nakuba udokotela ekwala sinendaba ukuthi wenzeni size ukuzokubuyisela empilweni egameni likaJesu Kristu ngento emane encane yezwi lakhe. Izintambo ezimbili ezincane iTestamente elisha nelidala zibambe uJesu phakathi kwazo futhi siza ukuzokuthatha sikubuyisele lapho ongowakhona uma nje ungasivumela. Qaphelani uSamson omncane futhi njengoba sikhulume ngaye izolo ebusuku wayenesineke kakhulu yena uqobo. Ngoba nje wayengeza lawo magoda esikhombisa ayilenga emhlani wakhe amaFilisti ayingasho lutho kuye. Wena ndaba noma wayengena lutho kodwa ayithambo lomhlathi womnyuze saleni sakhe kumbe noma yini ayenayo. MaFilisti noma amasango aseGaza ayingasho lutho kuye. Ngoba nje uma wayengawezwa lawo magoda esikhombisa leso kwakuyisivumelwano.
The Christian can feel that covenant.
Futhi ngoba nje uma umthetho engasizwa leso sivumelwano konke kuyenzeka kokholwayo lapho ungezwa leso sivumelwano sokukholwa kuwe ukuthi ungomntwana kaNkulunkulu futhi uyindlalifa yazo zonke izibusiso zakhe azethembisa.
Don't care what comes up, you're more than a match for it.
Abona laba ukuthi kuvelani ungaphezu kokufanelana nakho inqobo nje uma ungakuzwa futhi wazi ukuthi uyakukholwa uyangilandelana inqobo nje uma ungakwazi njengoba uSamsoni akuzwa lokho wayekahle futhi inqobo nje uma enhlizweni yakho ukuthi awusetshenzwanga nje unamadlingozi.
Kodwa
enhlizweni yakho uyazi ukuthi uzokubutshola, uyazi ukuthi uzivumile izono zakho, uyazi ukuthi usudlulile kufeni wangena ekuphileni. Uyazi ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu indlalifa yalezi zinto, khona-ke kukho okuzokuvimbela ukuba ube nakho, khona-ke unesineke.
John the Baptist was so perseverant that he even made the statement.
UJohane umbhaphathizi wayenesineke kakhulu ukuthi waze wenza lesi sitatimende iminyaka eyizinkulungwane ezine babebheke uMesiya. Kodwa uJohane wayazi ukuthi wayezomethula.
He knew that he had a Jesus said he was more than a prophet. He was a prophet.
Wayazi ukuthi wayene uJesu wathi wayengaphezu komprofeti, wayengumprofeti kodwa wayengaphezu komprofeti ngoba wayeyisithunywa sesivumelwano.
And he was so sure of it.
Kuthi wayeqinisekile kakhulu ngakho ukuthi wayezobona lokho kukhanya lelo juba wayezobona umoya. Wayeqiniseke kakhulu ngakho waze wathi kukhona omile omi phakathi kwenu manje ningamazi. Angifanani ukuthi kulula izicathulo zakhe kodwa nguye ozobhaphathiza ngomoya ongcwele nangomlilo. UNkulunkulu wayenakho.
He was a prophet. And more than a prophet, and he knew.
Wayengumprofeti futhi edlula umprofeti futhi wayekwazi ukuyala kwakhe. Wayazi ukuthi uNkulunkulu wayemthumile futhi kwakungekho kwesaba enhlizweni yakhe. Nakuba iminyaka eyizinkulungwane ezine phakathi kwesixuku esiklewulayo sabagxeki behlekisa ngaye futhi bethi yena wayeyindoda yasendle ezama ukuminzisa abantu, lokho akuzange kumise nakancane. Kungenzeka ukuthi othile wathi Johane wesabi ukuthi ngeke kwenzeke na. Bekungahluleka kanjani lapho uNkulunkulu esho njalo na? UNkulunkulu wamtshela lowo oyakubona kuye umoya ehla ahlale phezu kwakhe nguye ozobhaphathiza ngomoya ongcwele. UJohane wayekwazi wayengesabi ukwehluleka, lokho kwakungukuyalwa kwakhe, lokho kwakungukuthunywa kwakhe, ngakho wayengaba nesineke kakhulu afikelele kakhulu. Akunendaba akukho okuzomkhathaza, kwakungekho devela abalilele kuhlushweni ababengamthatha. Haleluya! Wayethunywe ukuba enze okuthile futhi amazulu nomhlaba kuyodlula, kodwa lelo zwi alisoze ledlula. Wathi ngizombona manje ukukholwa kwase kugxilise kwehange. Wayezwile njengoMose hlani lapho abaprofethi bebunjelwe khona. Wayemuzwile uNkulunkulu emtshela uyiphimbo lomemeze hlani. Ngingakhombisa embhalweni futhi ngikubonise ukuthi unywa kwakho yilowo uIsaya asho eminyakeni engamakhulu ayisikhombisa neshumi nambili edlule, kuyoba khona iphimbo lomemezayo hlani. Bathi ungumesiya na? Kwathi qabo, kodwa ngiphi imbolo memeze hlane, lungisani indlela yenkosi, yenzani izindlela zayo ziqonde. Futhi wayazi ukuthi wayezokwenza ngoba uNkulunkulu washo njalo, ukukholwa khona-ke wayephikelele. Urabi kanjalo njalo baphuma bathe uqonde ukuthi kuzofika isikhathi ukuthi umhlatshelo wansuku zonke uzosuswa na indoda iyothatha indawo kanjalo njalo na wathi kukolozayo oyothatha indawo futhi uyosusa umhlatshelo wansuku zonke uyoba yiwundlo futhi lapho ephenduka ukuba bheke wathi bhekani nangu nanti iwundlu likankulunkulu elisusa isono sezwe khona kanye phakathi kwentshumayelo yakhe ngoba unkulunkulu wamethembisa kukakhathaleka ukuthi bathini awu bazokuphonsa ijele inhlangano yabefundisi izokuxosha ngeke ube nenhlanganyelo akukho ukubambisana akwenzanga mehluko kujohane wayenesineke wayenomlayezo othile ufanele uzwe futhi kulo lonke iqembu lakhe angicabanga ukuthi wathola cishe ishumi nambili kodwa wathola okuthile lapho wayethola amandla kankulunkulu kuye kodwa-ke inkosi iqala kuhamba phezu kwakhe manje inkosi ujesu inguye izolo lamuhla naphakade lapho singabona ukuthunywa kwenkosi phela-ke ungaba nesineke lena wesifazane omncane kumgreki wayezwile ngaye wayengakaze mbone kodwa wezwa njengaye wayezwile ngodumo lwakhe awu sizwa into efanayo sizwa ngodumo lwakhe sifunda ngodumo lwakhe siyalubona udumo lwakhe futhi ukukholwa kufika ngokuzwa ngandlela thize enye ukukholwa kuthola umthombo abanye abangawuboni uma umiselwe ngaphambili entweni ethile ungayibheka ngoba ukukholwa kwakho kuyayimemezela futhi abanye abazi lutho ngakho ukukholwa kuthola lowo mthombo ongeke uwubone isizathu abanye bakubuka ngokukuhlolisisa kanjalo njalo futhi bayakubuka becabangela futhi igama elithi cabangela ukulinga ngaphandle kwegunya futhi umose akehlelanga egibhithe ezicabangela ukuthi unkulunkulu wayenaye wehlela egibhithe azi ukuthi unkulunkulu wayenaye niyabo awukwemukeli ukuphulukiswa kwakho ucabanga ukuthi unkulunkulu uzokwenza wemukele ukuphulukiswa kwakho ngoba unkulunkulu usevele ukwenzile wakwethembisa nokukholwa kwakho kuyasho ukuthi kunjalo futhi akukho okunye okungakwesula manje izwi lakhe liyinkemba ibhayibheli lasho kumahebheru esine eshumi nambili lathi izwi likankulunkulu libukhale kulenkemba esikanhlangothi zombili lahlilela imicabango esenhliziyweni yilokho izwi elikwenzayo manje okuwukuphela kwento engaphathe lenkemba yisandla futhi okuwukuphela kwento engaphathe izwi likankulunkulu ukukholwa uma izwi liyinkemba khona-ke ukukholwa kuyalibamba kuyalixhakathisa futhi lapho abantu belwa ngababili sengathi amadoda amabili ayahlangana futhi ngale mimese balwa ngababili nguwe lowo futhi devele zama kukwenza ngabaze manje inkemba yakho onayo mayihlale njalo iyinhle kakhulu ingcono ngokuphindwe ngesigidi kuneyazo ngizokutshela eyakhe ayisiyo ngisho inkemba yinduku kodwa eyakho inkemba kodwa uma isandla esibambele yonkemba sibuthakathaka induku ingasinqoba kodwa kunendaba ukuthi lesi sandla sincaneke ngakanani uma sibambe izwi likankulunkulu ngokukholwa akukho okuzokwenza ingabeka phansi noma yini uyabona uyibambile ngesandla sakhe sokunene nawe esandleni sakho sokunene futhi lapho izinkemba zenu zikhiyelana lapho ukhiyelana udeveli ingabe kunjalo noma akunjalo na manje uyakucindezela uthi akulungile akulungile awufanele ukukholwe kodwa uma ukukholwa niyabo lezi zikemba zehla ziqonde ngqo ezibanjeni manje uma ngingaphusha umhlane wakhe ngesibambo sami insingo kanjalo ngikuphi na ngiqondiswa ngqo enhliziyweni yakhe ngoba ngingakwesokudla kwesokunxele sakhe futhi kodwa-ke lapho ngicindezela ngokukholwa ngezwi sathane ujesu kristu wangijuma ukuba ngenze lokhu futhi siyakhiya futhi siphakame ngaleso sandla sokukholwa futhi sithi ingelosi kankulunkulu yahlangana nami ngaleya futhi yathi kunjalo into yokuqala niyazi uphonsa inkemba ngqo phakathi futhi unqotshiwe ngiza kukuphonsela inselelo futhi isho kanje inkosi lelo ikholwa lapho linokukholwa ukuphatha izwi manje uma ungubuthakathaka ubuncane behlelo kungcono uqhele kukho uzojikeleza ukhulume ngakho futhi othi ngeke kwenzeke ngoba wazi lutho ngakho kodwa lowo muntu okuphathile futhi wakubona kunqoba leso sitha uyazi ukuthi kuzokwenzani lenompofu osifazane omncane wayengakaze ambone kodwa wayezwile ngaye wayenezithiyo eziningi kodwa ukukholwa kwakhe kwakungenazo izithiyo ukukholwa akunazithiyo nhlobo ungahle ube nenqaba yezithiyo ungahle ube nezwi likadokotela indoda yesayense ekuhlelile kungenzeka ukuthi yena lowo muntu wakutshela wena uzofa yilokho kuphela okwaziyo yena ukutshele konke akuwufundile umsebenzi wakhe wesayense uyakukhombisa lokho ukuthi ufanele uve lonke uhlelo lwakho lwenziwe ngalolo hlobo lwendlela ukuthi ukufa kuyishayile futhi akukho kungayivimba ukuthi iqhubeke uyahamba manje lokho kuningi njengoba ikwazi ayikho isayense engenawo umuthi wakho kodwa kukhona okuthelile ugcoshe inkemba niyabo manje kusobala unesithiyo unokuthile okuzokulwa nawe ngababili lowo develi leso sifo lokho kuhlupheka kodwa lapho ushaya isihloko sezinkemba nalowo develi ngaleya futhi othi kunguyisho kanje inkosi wangibulela khona futhi sengikhulukisiwe wohe ukukholwa kwakho akunazithiyo niyazi ake sithathe ezinye zezithiyo zakhe futhi sizibheke imizuzu embalwa nje ngaphambi kokuba sibize umugqa wethu umkhuleko kungahle ukuthi bathi kuye indawo yokuqala ungumgreki ungumjuda awu ngenye indlela kwakungase kuthiwe uyazi ihlelo lakho aliwuxhasi lo mhlangano ibandla lakho aligo kodwa niyazi lokho akuzange kumthiye ukukholwa kwase kuvele kushayile wayezwile ngomunye umuntu ephulukisiwe futhi wayenesidingo futhi kukhona kwamtshela ukuthi kwakungenziwa manje niyabo imisebenzi kaNkulunkulu yamiselwa ngaphambili nguNkulunkulu niyakukholwa lokho na uJesu wahlangana nendoda eyimpumputhe ngesinye isikhathi wathi ubani owona nguyena noma unina noma kanjalo njalo noma uyise na wathi akusiye noyedwa kodwa ukuze kubonakaliswe imisebenzi kaNkulunkulu niyabo lena imisebenzi kaNkulunkulu futhi lapho uzwa ukuthile okukucindezelayo bambelela kukho lowo nguNkulunkulu okhuluma nawe awu wayesalokhu enezineke ngishona kubaba beshilo ukuthi awusiye wabantu bakhe futhi ibandla lakho alibambisana emhlanganweni wayenesineke noma kanjani wayehamba noma kanjani kungenzeka ukuthi wadla ngomgwaqo futhi wahlangana nelinye iqembu labapriesti futhi bayamtshela lindomzuzu nje izinsuku zezimangaliso selwedlule lokho nje ngeningi inkohliso lokho nje yisikhejane samadoda omunye obizwa ngomphephethi ezansi lapho enza zonke lezi zinhlobo zezinto lokho niyazi lokho lowo ngumphethe nje ngani ayikho into enjalo namuhla kodwa noma kunjalo wayenesineke wayesakholwa ukuthi kwakuzokwenzeka manje yilapho usuyitholile yilapho kwenzeka ukuthile angahle ukuthi wayehlele ekhoneni elilandelayo wahlangana nomnyeni wakhe nomnyeni wakhe wathi uma wehla futhi uzihlanganise kulelo qembu ngizokushiya awu angahamba umethanda kodwa usalokhu efikelele kunesineke kunesidingo nokukholwa sekuvele kugxilile okwehange uyazi ukuthi kuzokwenzeka kubeke kwehle ekhoneni elilandelayo wahlangana nesikhejane sabantu wayesethi uyazi ukuthini uzoba inhlekisa yedolobha uma kwehlela lapho ukuyocelela umusa indodakazi yakho futhi uzothela ukuthi akungaphezu kwalokho abanye bakucelile futhi abangakuthola akwenzi mehluko ukuthi abanye benzeni noma ngaba abanye wahlekwa wayesalokhu efikelela wayazi ukuthi kwakuzokwenzekani yena wakukholwa wayezwile ngaye wayazi uma engase afikela kho ukuthi kwakuzokwenzekani manje kungenzeka ukuthi sehlile ekhoneni futhi esahlangana nomelusi futhi wathi uzokheshwa ebangeni lakho uma uhamba buka isithiyo yeyinto encane empofu eyayinazo futhi ekhumbulane ungumgreki manje hayi pentekostali futhi nangu ehla futhi bathi uzokhishwa ebandeni lakho futhi wayelokhu ephikelela wayenezineke akwenzanga mehluko noma ngabe walahlekelwa umyeni wakhe walahlekelwa abangane bakhe wayeyinhlekisa edolobha wafa nanoma yini eyenzekile noma ngisho ngabe wakhishwa ngisho nasebandleni lakhe noma yini enye ukukhola kwakubambile wayenesineke ngiyakuthanda lokho manje abantu abaningi bacabanga ukuthi lokho kuphela kufanele babe nakho inqobo nje uma befika kuJesu futhi beze lapho esemhlanganweni awu yilokho kuphela okudingekayo kwakuvame ukuthi amabandla lapho ngiqala enkundleni ayehlala futhi alinde futhi acishe impela khale izinkosi ifike enkundleni futhi khona ke oh hey ezansi lapho ilono indawo encane ebizwa o ngiyakhohlwa ukuthi kukuphi manje komunye wemihlangano yami ezansi lapho eminyakeni edlule lapho iChicago Tribune lapha iqukethe indaba lokuthi kwakukhona ama-ambulensi angamashumi amabili nesikhombisa ezungeze ihotel elincane futhi ngobunye busuku ngiya emsamo ngibeka cishe isisekelo semizuzu engamashumi amathathu futhi ngibuza abantu futhi ngabaphonsela inselelo ukuba bakukholwe futhi ngomkhuleko wodwa ovele emsamo ngemva kokuba inkosi izembule yona ukuthi yayi kwakungekho muntu esihlaleni esinamasondo noma ohlakeni esithulo esibungulo noma impumputhe ndawo ngamunye wabo waphulukiswa ngomzuzwana njengeyini eNingizimu Afrika sibone abomdabi boblankethe abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu bephulukiswa ngesikhathi sisodwa nemithwalo yamavena yezikhombisa alayishe izinduku zokukhugela nezinduku zamabhodi ababezithwele behla ngomgwaqo nalabo bantu behamba ngemuva becule elithi ikholwa kuphela ukukholwa suka emicabangweni yakho cabanga umcabango wakhe niyabo cabanga lokho okucabangayo uthi futhi Branham ngizohamba ngiyacabanga unawo umcabango ofikayo mawube yini lowo mqondo wokukristu khona-ke uzoliqonde izwi niyabo qaphelani lapho labo bantu babeyohlala futhi balinde ngenkathi inkosi ingena futhi yenza okuthile ohe bavele basukuma futhi bahamba kodwa niyazi kubonakala sengathi namuhla sebebone okuningi kakhulu kwakho futhi manje inkosi yeza awu uyazi ibonakalisa yena uqobo phakathi kwethu sethi malibonge igama lenkosi impela angakwenza kodwa Branham ngiyangala ku-Oral Roberts kevikelizayo futhi ngimenza ngikhulekele nokuthi uma lokhu kungasebenzi kulobu busuku ngizoba lokho kumayelana nesimo sokuziphatha nje niyabo abantu abanasineke umoya ongcwele uma ujesu efakaze ukuthi ulapha phakathi kwethu kaleke cindezelani nize nifike kuye njengowesifazane omncane onomopho nazo zonke izinto ezehlukene ezenzekile nazo zonke izinto endleleni yakhe wavele wacindezela waqhubeka ngoyijabula waze wamthinda uma leli bange kulobu busuku belingenza into efanayo belizocindezela ledlule kuzo zonke izikali zokungakholwa beliyokhiya izinkemba nodeveli nokungakholwa kwakhe futhi licindezela ledlule ukwazi ukuthi ngumntwana kankulunkulu nendlalifa yalezi zinto nojesu kristu emiye khona ukukukhombisa ukuthi unawe ugcine izwi lakhe yiba nesineke ungavumeli lutho luma endleleni yakho ngiyamangala nje uma kukhona kugxilile ingabe kukhona okungama endleleni yakho na awukutholi uma ngempela ukutshelile lokho bekuyokuxazulula yilokho kuphela nebo lona wesifazane lapha owethu omncane omngane ongumgreki kulobu busuku esinakho lapha phambi kwethu njengendikimba ngenkathi efika kujesu njengoba ujesu ebeyofika lapha nathi kulobu busuku siyafika futhi uza lapha futhi afakazise nangu phakathi kwethu wacabanga ukuthi lokho kwakuxazulula lokho akukuxazululi hlobo mnumzane lapho nje uqala ukulwa lapho uqala impi yakho yangempela lapho efika kujesu koleke ujesu wathi wayengathunyelwanga esizweni sakubo ohe futhi enye into waphenduka futhi wabiza uhlanga lwakhe lwabantu lutho ngaphandle kwesikhejane sezinja ngithunyelwanga kuphela ezimveni ezilahlekile zabantwana bakwa-israyeli lokho akuzange kummise wayesalokhu enesineke futhi wathi ngaphandle kwalokho akukuhle kimi ukuba ngithathe isikho sabantwana futhi ngisinike nina izinja noma kunjalo wayenesineke ngiyakuthanda lokho wayesalokhu ebambelela man ngiyakuthanda lokho bambelela kuko wayenesineke wayengesona isitshalo sasembhedeni wembewu esasidingeka sitotoswe gaba umnumzane wayengelona udatshana olubhasteliwe njengengxenye enkulu yesitshalo namuhla awuthi ngekanga ukuba umncenge futhi othi manje dade ngizokutshela ngizokukhuthaza ukuthi uqhubeke ngoba gaba umnumzane kwakungekho muntu lapho owayezomkhuthaza kodwa ngisho lo Jesu uqobo lwakhe wazama ukumdikibalisa
Feel like a holy roller,
sure enough. Even Christ himself. Ngisho no Christ ukubalwake emi lapho ezama kumtshena amandla kodwa wabambelela amen ukuba nesineke.
She had arrived at something.
Wayebike kokuthile wayekwazi. Kuba ke ubengakubiza ngenja nohlanga lwakho isikejane sezinja na nina sikejane sabaseChicago nina sikejane samaMethodist nina amaPresbyterian angizange ngithunyelwe ngisho kini andilutho ngaphandle kwesikejane sabazenzise noma kanjani hehe beniyophakamisa ikhala lenu futhi nivulele ngaphandle lowo mnyango yabo ngane anigaze nibe nokukholwa kwasekuqaleni ipasteliwe isitshalo sombhede wembewu okufanele sifutshwe ngaso sonke isikhathi Ayena qhabo kukhona kwenzekile ukukholwa kwaze kugxilise kwehanga ngeke ahlule
Amen
nakho la ukona kulendaba yokuthi abanye benzene abanye batheni angeke ahlulwe ngabe umnumzane ngisho noJesu uqobo lwakhe akakwazanga kumthena amandla amen kodwa angithunyelwanga ohlangeni lwakho qhubeka uyishaye yehla ngomgwaqo ngithunyelwanga kini bantu futhi anilutho ngaphandle kwezigejane zezinja empeleni Ngiyona kulungile ngempela kuba mina ngithathe isipho sabantwana ukuthi nginike nina isikejale sezinja izinja ezinochuku amagondane asemgwaqeni kanjalo njalo akukuhle kimi ukwenza lokho Ini wavuma ukuthi wayeqinisile amen oh hey
faith will always admit the word right
Ukhona kuyohlala njalo kuvume izwi kahle noma ngabe umelusi wakho usho njalo noma cha noma ngabe omunye usho njalo noma cha ukukholwa ukuthi liqinisile udumo ukukholwa kwakho ukuthi liqinisile ngakho lokho ayibizwa ngakho ngisho uJesu Kristu lowo eza kuye futhi wamkhuza futhi bukani kubafundi bakhe amadoda ayenaye emikhankasweni yakhe athi woyishaye phuma lapha uyasitasula ungayikhathazi inkosi yethu lokho kuzange kumise qhaba umnumzane akukho okuzomisa ngoba unokukholwa kuzokwenzeka noma kanjani wavuma ukuthi wayeqinisile ngelutho ngaphandle kwenja angifanelwe yilutho Kodwa ngoze ake ngilethe ukuthize enkumbulweni yakho ngifuna isimbo ngifuna ibujuluka nje embalwa Inkathazo yakho manje asinabo abantu abazithobayo ukuze bathole imvuthuluka Ngizange ngingene emgqeni lokho kwenza imehluko ngeza nje ukuzobona ukuthi unguye yini izolo namuhla laphakade ngifuna imvuthuluka
Remember,
oh wayihluke kanjani kunamanje khumbula wayengakazi yasibona isimangaliso wayengumgreki wayengakazi yasibona isimangaliso lokho waphikelela ngoba kukhona okungaphakathi kuye okwamtshela ukuthi wayezobona isisodwa wayefana noRahabi isifebe uRahabi isifebe akashongo ukuthi manje kuphulani uJoshua nina zinhloli futhi ake ngibone ukuthi uzigoka kanjani izingubo zakhe nokuthi hlokoloni lokuziphatha analo futhi ake ngibone ukuthi uyabukeka yini noma cha noma ukuthi uzekama kanjani izinwele zakhe uma eyindoda elungiswe kahle nakho konke kubulani lokho kwakuluhlobo lomsebenzi wakhe niyazi wayezingela indoda ebukekayo wayeyisifebe sasemgwaqweni
and so she said I have heard that the Lord God is with you
futhi ngakho wathi ngizwile ukuthi Nkosi uJehova inawe futhi ngicela umusa
Oh,
hey, nakho la ukhona ukukholwa kufika ngokuzwa ngizwile ukuthi umtshatile uAgagi nokuthi wenzani ezansi lapho futhi ngizwile lokho uNkulunkulu akwenzele khona olwandle lubomvu futhi ngiyakukholwa futhi ngiyazi ukuthi inceku yakhe ngicela umusa nje amen waphiwa umusa
This woman
Lolo sifazane wapiwa umusa wathi qiniso Nkosi kodwa izinja zidla imvuthuluka ephansi kwetafula labaninizo ngenxa yalesi sisho lokho kwakwenza
being persistent
ugcinene efikelele nesineke engavumeli lutho luma endleleni yakhe ngisho nasebusweni bukaJesu ezama ukumgoza wathi kodwa wama futhi wavuma ukuthi wayeqinisile izwi laliqinisile nakho konke kodwa nokho Nkosi izinja zidla imvuthuluka futhi yimvuthuluka nje vele kuwe yilokho kuphela engiyicelayo ubuncane nje kukodwa kuncane kukodwa icashaze lilodwa nje yilokho kuphela engikufunayo Nkosi ukuthinta kwakho nje yilokho kuphela engikufunayo ukuthinta kwakho nje yilokho kuphela kuba nje besibe nakho lokho kulobo busuku Nkosi ngihlezi lapha ngiyagula kodwa uma kukhona okuzongitshela ukuthi ngingaphila yilokho kuphela engifuna ukukwazi kodwa ke lokho kuyaxazulula ngiyekhaya futhi ngikukholwe niyabo akukho okusazoma endleleni yami izimvuthuluka zakho nje Nkosi yilokho kuphela engikufunayo
O woman great is your faith.
UJesu wathi, "Oh, sifazane, noma oh, sifazane, kukhulu ukukholwa kwakho. Hamba ngendlela yakho ngokuba lokho obuphikelela ngakho okukholiwe uzokuthola ngaleyo ndlela." Amen. Ukugcineni wayesenqubile, wayenendlela efanele siphiweni esikaNkulunkulu. Wayengowezizwe, ukukholwa njalo kuyavuma ukuthi izwi liqinisile ngokuzithoba nangenhlonipho, hayi ukuphuma futhi uqhume ngendethile ngendlela efanayo manje, ngokushesha manje ngaphambi kokuba sibize umgqa womkhuleko. Martha ebukhoneni benkosi Jesu lapho wonke umuntu ehlekisa ngaye wathi bukani lo mfo ophulukisa abagulayo ngenkathi nimdinga ya wathatha kuphinda kwakho wamphakela uke wamnika igumbi lakho efika emzini wahlala nawe wayengumngane omkhulu kaLazaro kodwa lapho ukugula ngempela kungene wasuka kuwe niyabo kodwa lapho ezo ukuthi ufikile waba nesineke waqala wehla ngomgwaqo omunye wathi manje ngicabanga ukuthi uyaphuma uyombona wavele wavala izindlebe namehlo akhe waqhubeka wacindezela wayenesineke ngenkathi uJesu ekhuluma naye wathi Nkosi kube ubukhona omnewethu ngabe akafanga kodwa ngisho nakalokhu noma yini oyicela kuNkulunkulu uNkulunkulu uzokunika khona wayenesineke kaphelani njengozifazane waseShunemi ebukhoneni buka-Eliya ummeleli kaNkulunkulu emhlabeni umada wayazi uma uNkulunkulu wayeku-Eliya impela wayekuJesu uzifazane waseShunemi ngenkathi enyukela lapho futhi wathi u-Elisha waphuma emgedeni wakhe futhi wabheka phandle lapho futhi wathi nangu eza lowo mShunemi futhi inhliziyo yakhe ikhathazekile uNkulunkulu ungivihlele angazi ukuthi ufunani wathi konke kuhamba kahle kuwe na nomyeni wakho na nengane na wathi konke kuhamba kahle ibhekeli ngenkathi etshela incebo yakhe ngophela lo mnyuzi futhi uhambe uye phambili ngo futhi ungami yiba nezineke yiba ulokhu uqhubeka nje abanye babo bathi hey awumele ncane ngifuna ukukhuluma nawe lady ngenzi lutho ngifanele ngifike laphaya yilokho kuphela ukukhona kukho niyabo ngifanele ngifike laphaya ngifanele ngithole ngalokhu futhi koneke lapho wathi awu ngizokutshela ngizokuthumela indwangu egcotshiwe ngizokuthumelela le nduku futhi uye laphaya uyibeke phezu komntwana lokho kuhle kakhulu umprofethi kaNkulunkulu ngicabanga ukuthi kuhle kakhulu lokho kodwa njengoba umphefumulo wakho uphila ngeke ngikushiye ngizohlala khona la ngize ngitshole Amen isineke impela wayenesineke uElia wacabanga awuhlukana naye ngingahle ngimophe izinkalo zami niyabo nange yayihamba niyabo ukuba nesineke ukukholwa kwabo kwakubambe izwi kanjalo ukuthi Mikhaya umncane leyo ndoda yasemahlathini encane engavundile emuva lapho wayengamaphambe kwalabo baprofeti abangamakhulu amane futhi ukhulume lapho okuphambene nabo ngani na wayenesineke bathi ngani buka lo mbishopi yona ekhandela ikhulu kakhulu wasukuma lapho nalezi zimpondo wayesethi Nkosi uNkulunkulu yakhuluma kimi hohe inhloko yenhlangano yathi Nkosi uNkulunkulu yakhuluma kimi futhi yafakazelwa ngamakhulu amane lawa amadoda lapha ukuthi isho kanje Nkosi futhi indoda yayigqotho manje kodwa uMikhaya wama wathi kodwa ngibona u-Israyeli ehlakazekile njengezimvu ezingenamelusi ngakho wahamba wenyuka futhi wathatha izandla zakhe futhi wamukula umlomo wakhe ngamandla akhe wonke wathi wayaphi umoya kaNkulunkulu ngenkathi uphuma kimi uma nazi konke ngale nto na wathi uzoqonda kolunye usuku futhi uAhab wathi awu manje yilokho kwashiwo inhlangano qaphelani manje wayengeke yangene kuzo ngelo nkathi ngaphansi kwezimo ezinjengaleyo kodwa wayazi ukuthi umbono wakhe wawuqinisile wayenokukholwa ngoba ukukholwa kwakhe kwasho khona impela kwashiwo yizwe ngakho wayenesineke manje bheke igunya likazwelonke nakho kumu-Ahabi wathi mfakeni etilongweni elingaphakathi nimnike isinkwa namanzi osizi futhi lapho ngibuya ngokuthula wathi ngizomnakekela lowo mfo buke nesineke nokho wo Ahabi omkhulu mhlawumbe bekinephutha wo mbishophi mhlawumbe bekinephutha qabo hhayi yena wayekade egxilile kwehange wabona umbono nombono wakhe wawunezwi wathi uma ubuye nokubuya ngingumprofethi wamanga amen wayenesineke impela wayenjalo indoda eyimpumputhe engikhulume ngayo ezikhashaneni ezedlule ayikwazanga ukuphikisana nabo ngesayensi ezenkolo yayingazi lutho ngakho bangathi ngani usibanibani washo ukuthi nokuthi wathi angazi ngesayensi yakho yezenkolo kodwa yile nto eyodwa ngiyaziyo lapho ngangiyimpumputhe sengiyabona manje isenenini abakaze babengagaze babe nalolo hlobo lokukholwa bathi wo bazosikhipha esinagogeni ngakho mbuze usekhulile mfowethu kwakungekho lutho olungalungile ngaye wathi kuyamangaza wathi angisole isazi sezenkolo ngikwazi ukuphikisa imibhalo yakho okhuluma ngayo kodwa uthe uyazi ukuthi uNkulunkulu uphulukisile kodwa lo muntu awazi ukuthi uvelaphi manje kuyinto encaba ukuthi umuntu angeza lapha futhi avule amehlo ami aphuphuthekile nani baholi benkolo futhi anazi ukuthi uvelaphi fowethu wayeyinsazi sezenkolo encwadini yami yena wayenayo waba nempikiswane bonke abanye abakwazanga kuyixazulula lokho kuphela kusho kanjani ukuthi awunalo irekhodi lokufika kwakhe awunalo irekhodi encwadini yakho lokufunda kwakhe lapho imfundo yakhe ivela khona noma lutho nazi ukuthi uvelaphi nokho indoda enginika ukubona kwami ukuphikisana okuhle kakhulu okungesikho na yebo mnumzane
and seen Jesus of Nazareth.
Philipu ngekati yemi lapho futhi wabona uJesu waseNazaretha etshela uSimoni ukuthi wayengubani igama lakhe negama likayise wayephikelele kakhulu wayenomngane oyisitashi ngesingaye ayefuna ukumtshela ngaye wayesehamba futhi wathola uNathaneyeli lapho uNathaneyeli yemi lapho phambi kwamalungu ebandla lakhe nomphristi omkhulu nabasesanedrini futhi bonke bemi bezungezile lapho uJesu embuka futhi wathi bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye wo kungcono ngithule manje qaphela nakho kumi umbishophi nakho kumi umboniso omkhulu nakho kumi umelusi nakho kumi sonke isihlobo sami kungcono ngithule ngenze sengathi angazi lutho ngakho niyabo qhabo kukhona okwakwenzekile uFilipo wayentshengise inzalo wathi rabi bami lapho bathi le ndoda ingupelizabhule ningakulaleli lokho ingumbhulu ingudeveli ningayilaleli kodwa uFilipo masinyane noma Nathaneyeli wamqonda njengorabi umfundisi wathi rabi uke wangibona nini na wathi ungakabizwa ngufilipu ngenkathi ungaphansi kwesihlahla manje ngizokwenze njani na nangu mbhalo uyasho ukuthi leso yisibonakaliso sikamesiya wagijima waya kuye futhi waba phansi futhi wathi rabi wena uyindodana kankulunkulu wena uyinkosi yakwa-israyeli ngikajali ukuthi abanye bazothini ngakho wena uyindodela kankulunkulu inkosi ka-israyeli wesifazane omncane emthonjeni ngenkathi etshelwa ukuthi yini eyayingalungile ngaye manje niyazi uma kwenzeka wazi elasempumalanga ngabe zikhona izijinge zenkolo lapha ezike zaba sempumalanga na awu uyaqonda ukuthi wesifazane onjalo akanalo igunya nhlobo lokukhuluma namadoda noma kuphi kunjalo kusenjalo akakwazi ukukhuluma namadoda nakancane futhi kakhulukazi ngezimpikiswano nezingxoxo zezenkolo kodwa wo ndoda ubungamthulisa na kufana ne yindlu eyomile evuthayo emoyeni omkhulu ubungeke umise wathi wozani nibone umuntu ngitshele izinto engizenzile ngabe lo akuyena ngempela umesiya manje ngithole ngiyavala manje ngizofanele nje ngiyeke cishe iminyakeni emine noma emihlanu edlule ngabona umbono ukuba ungithumele ezansi emexico uthatha iphimbo losomabhizinisi lokho Niyabonga phambi kokuthi ushicilele noma yini ufanele ukwazi ukusekela lokho manje ungakusho kodwa ungakushicileli ngaphandle uma ungakwazi ukukusekela ngoba kuwudaba olushicilelwe ngangine ngedla ngezintambo ngemuva kwenkundla esibayana lapho sasikhona wayenezinkulungwane eziyishumi ngobusuku abaphendukele kuKristu futhi kwaleke lapho ngibuka uBilly weza kimi futhi wathi babayi uyakubona konke lokho okwenzekayo laphaya ngakulunye uhlangothi cishe amayadi ayikhule namashumi amahlanu na wathi lowo ngowesifazane omncane yedwa wathi akamkhulu njengeqhuzu lensipho neze into encanyanyana wathi unengane efile ekwapheni lakhe futhi wathi ngibize indeda ngomanyana kusasa wayethatha kancane kakhulu lowo uyeza futhi wangithola wayefanele angithathe ngehora lesikhombisa nqu futhi wangithatha ngehora lesishiyagalolunye mina ngehla ngenyuka izitezi futhi wayesewakhiphile wonke amakhadi mkuleko futhi wayengasenawo ngangimnike cishe ishumi nanhlanu noma amashumi amabili kuphela ubusuku ngoba yilokho kuphela engangingafinyelela kukho isizathu uma ubungabanikeza ikhadi bona abaqondi njengawe awukwazi ukukhuluma nabo ngakho babe nje ngibanike cishe ishumi noma ishumi nanhlanu noma yini yilokho kuphela engingakunikeza awu base bengasenawo amakhadi omkhuleko futhi wathi akazange angene naleyo ngane futhi akazange athole ikhadi lomkhuleko futhi wathi sinabacishe babeyikhulu namashumi amahlanu abangenisi abangamakhulu amabili noma mhlawumbe ngaphezulu bemezansi lapho futhi abakwazi ukumbamba lowo wesifazane omncane ugijima ngaphansi kwemilezi yabo phezu komhlane wabo nakho konke okunye unale ngane wayibona leyo ndoda eyimpumputhe ngobusuku obandulelayo yemukele ukubona kwayo ngakho yathi ifuna ukungena ngathi futhi ngathi Billy angekwazi ukusiza ngangikhuluma ngathi futhi Jack Moore ngathi kuphukela lapho akazi ukuthi ngingubani babengasoze bangibona emuva le ngaphandle kanjalo futhi ngathi yana lapho futhi wedle futhi ukhulekele ingane futhi uzocabanga ukuthi yimina nje futhi yilokho kuphela wayesethi ke kulungile futhi Branham waqala ngalo ndlela futhi ngaphenduka ngathi manje njengoba bengisho ukukholwa yi ngabheka laphaya phambi kwami futhi kwakukhona ingane encane yaseMexico ihlezi khona ngophakathi emoyeni lapho ihleka nje akukho mazinyo encane ingane encelayo kanjalo ngaphinda ngabheka umfowethu Espinoza abaningi benu bayamazi umfowethu Espinoza ngakho yini inkinga na ngathi ngibona umbono ngathi ima kancane futhi mo nonke nemazi Jack Mo ngiqinisekile boso mabhizinisi ngathi ume kancane futhi mo umzuzu nje Billy hamba ulethe wesifazane lapha wathi babayi akanani ikhadi lomkhuleko ngathi akwenza imehluko umlethe lapha futhi yena bamdlulisa nakho kufike wesifazane omncane omuhle ngempela naye imvula yina nje futhi belina intambama yonke nalabo bantu bemi lapho futhi izinwele zakhe zinhle zilenge emaceleni akhe nobuso bakhe babumanzi bonke futhi wayekhala futhi izinyembe zizehla ngezihlathi zakhe futhi uze igeje benyukela lapho emanzi te nengubo yokulala encane ebukeka iluhlazi kwesibhakabhaka isonge ngendlela encane futhi wayeyibambe kanje futhi wakhoqa ngamadolo waqala ukukhala ukuthile padre futhi ngamthatha ngathi sukuma umfowethu Espinoza wamtshela futhi wayenengane encane kanjalo eyibambe eyikhiphele ngaphandle njengoba nje ngingabamba lelo duku kuphela yayilele ezingalweni zakhe kanje futhi ngathi baba wasezulwini angazi noma lena yingane noma cha ngavele ngabona ingane encane futhi ngicabanga ukuthi mhlawumbe kwakuyikho le ukuthi lokhu kwenzeke ngendlela okwenzeke ngayo
ask for life to return
ngibeke izindle zami phezukwayo futhi ngicela ukuphila ukuthi kubuye egameni leNkosi Jesu futhi ingane encane yakhahlela yayisiqala ukuthi yazuluka ngakho konke niyabo futhi ngathi mfowethu Espinoza ungasho lutho ngalokho manje ungakuniki osomabhizinisi lokho noma yimuphi wabo uzowuthola isitatimende esisayiniwe esivela kudokotela wakhe futhi udokotela wasisayina lesi sitatimende ukuthi ingane ibulewe yinyumoni yehwizi lakhe ngalokho kusangele sishiyagalolunye nqo futhi lokho kwase kucishe kube ngeleshumi nanye nqo ebusuku kade ifile sonke leso sikhathi yano ephikelele wakhona umuNkulunkulu engadikeza impumputho kubona kwayo udumo kuNkulunkulu uNkulunkulu enganika indoda impuputho kubona kwayo uNkulunkulu benganikeza ukuphila enganeni ngoba uNkulunkulu ofanayo onikeza impuputho kubona onikeza ukuphila enganeni ngani wayene sineke abangenisa abangamakhulu amathathu akukho kwakungamisa wayezimisele ngoba kukhona ukugxilisa kwehange wayengakaze abone noma yini yalezi zinto enizibonayo nonke into kuphela umunye amtshela yona ngalolo suku ukuthi indoda impuputho eyayihlala ezansi nomgwaqo kusuka lapho aye khona yayemukele ukubona kwayo yayikade impuputho ecishe iminyaka eyishumi inesifo samehlo iglaucoma emehlweni yayo futhi ngalolo suku yayihamba yehla ngomgwaqo ikhala ivayizelisa izandla zayo futhi wayibona nengane yakhe yafa wathatha ingane ehhovisi likadokotela futhi wayikhipha wama kuleyo mvula suku lonke gulukunqu elindele ithuba futhi ngenkathi engalitholi ikadi lomkhuleko wayesalokhu ephikelele wayengazi lutho wayeyiroma elikatolika into kuphela eyazi ukuthi wayefanele afike kowesilisa othize manje wazi kangcono kunalokho akuyona indoda ofika kuyo ngokristu ofika kuye yinkosi ujesu kristu ofika kuyo konke ukukholwa kwakhe kwakukumpristi wakhe ngoba wayengunkulunkulu kuye kodwa kulobusuku akukho muntu ongunkulunkulu wenu kuphela ujesu kristu futhi ulapha onguyezu lonamuhla naphakade haleluya masiphikelele njengoba sikhothamisa amakhanda ethu Nkosi Jesu ngikhulekela ukuthi uzosisiza manje izwi nje noma amabili avela kuwe Nkosi bekufanele nje kwenzele laba bantu ukuthize ngiyakhuleka kuwe Nkosi
You promised in the last days.
Njengoba wethembise ke izinsuku zokugcina ukuthi uyozenza lezi zinto imisebenzi wayenza ngenkathi wawulapha emhlabeni lokho bekuyophindwa futhi kunikeze imifanekiso yakho ngemibhalo njenge isibonelo iSodoma nezindawo ezehlukene futhi siyabona ngale encwadini yesambulo onyakeni waseLaodikeya futhi ukuthi wasenza kanjani isithembiso futhi wathi wawunguye izolo namuhla naphakade futhi sibona ngezithombe lapho iso lomshini wekhamera lizobamba izimfihlakalo kuloli zinsuku zokugcina ukuthi umuntu angeke akwazi ukuzichaza uNkulunkulu kwangathi abesilisa nabesifazane kulobu busuku abahluphekayo nabagulayo lapha kwangathi bangaphikelela futhi bafinyelele enkosini uJesu kuleli hora baye ekhaya bejabula bephulukisiwe sikucela egameni lakhe ngenxa yenkazimulo yakhe amen manje ngileyithi namanje kodwa ngicabanga lokhu lona kungase kube umhlangano wokugcina esinawo ndawonye ngingahle ngingaphinde neze nginibone ningahle ningaphinde neze ningibone size siwele umfula futhi sonke singahle siwele ngaphambi kokusa kubulani lesi size sikalwe esikaleni sizofika kulokho lapho sengiyo shumayela niyabo kaphelana sazi ukuthi kuyoba nini ngakho uPawulo washumayela busuku bonke ubusuku obubodwa leli vangeli elifanayo inkosi yalihlonipha izwi layo ngenkathi umfo omncane awa wafa njengoba kwenza umfowethu wey ngokunye kusa uhlezi khona lapha phambi kwami manje uPawulo wabeka umzimba wakhe phezu kwalomfana nokuphila kwakhe kubuyele kuye leyo yinto efanayo eyayenza kumfowethu we kukhombisa ukuthi uNkulunkulu ofanayo ngezwe elifanayo ngomoya ofanayo wenza into efanayo unguye izolo lamuhla naphakade manje-ke uma elapha manje buka akukho muntu ongakuphulukisa ngoba usuvele uphulukisiwe ukuthile kufanele kwenzeke kuwe ukukutshela ukuthi kungokwakho bese-ke uphikelela ake sibone ayeyini lawo makhadi esiwanikezayo kwakungo-a o-a o usanda kuqeda ukunikeza abanye o-a na kulungile siqale kuphi na ngabo kuqala siqale saba leshumi nanhlanu ngikholwa ukuthi kwakuyilo owokuqala kuya kweleshumi nanhlanu owokuqala kuya kweleshumi nanhlanu ake siqale kwenye indawo futhi asiqale kusukela amashumi ayisikhombisa nanhlanu amashumi ayisishiyagalombili amashumi ayisishiyagalolunye ake siye kwelamashumi ayisishiyagalolunye amashumi ayisikhombisa nanhlanu kuya emashumini ayisishiyagalolunye khetha iqembu elincane phakathi lapho futhi siqale kusukela lapho bese-ke sithola njengoba siqhube siqhubeka sisuka lapho vele siqale lapho sibone ukuthi singathola abaningi ngangokunokwenzeka bakhulekelwe makuthi bakhanda umkhuleko amashumi ayisikhombisa nanhlanu kuya emashumini ayisishiyagalolunye bame kuqala lokho kuzosinika ishumi nanhlanu ukuqala ngalo sizobona lokho umoya ongcwele akuholayo baletheni ngapha kwesikudla uma uthanda ishumi nanhlanu kuya emashumini ayisishiyagalolunye noma linda ngiyaxolisa bengithini na amashumi ayisikhombisa nanhlanu kuya emashumini ayisishiyagalolunye kuzoba neshumi nesithupha ya amashumi ayisikhombisa nanhlanu kuya emashumini ayisishiyagalolunye lokho kuzoba abantu abayishumi nesithupha kulungile ngisize mfuthi vele manje uma balapho uma bengakwazi kusukuma ngani qinisekani ukuthi bathola usizo ezansi lapho kulungile mfuthi vele uma uthanda manje ngifuna bangaki phakathi lapha abangenawo amakhadi omkhuleko futhi niyafuna nazi ukuthi uJesu Kristu anganiphulukisa phakamise isandla sakho uthi ngifuna ukukwamukela ngiyakukholwa angeke size silinde umoya wakhe sengimbonile ethinta omunye khona lapho ezethamelini amen
four cards are missing between 75 and 90
amakadi amane awekho phakathi kwamashumi ayisikhombisa nanhlanu namashumi ayisishiyagalolunye kulungile bangaki laphaya bangaki emuva le ngemuva abakholwayo emuva le ngasemuva phezulu le kovulandaba sesitezi nxa zonke na thana nje ngiyakholwa phakamisa isandla sakho uthi ngiyakholwa kulungile lokho kuphela kuhle lokho manje uma uJesu Kristu ngenkathi ngisacabanga lapha ngilinde ukubona ukuthi kuzokwenzeka ngempela yini kulo muntu noma qha umuntu othile usanda kuthintwa manje nje ngiyakubona kwenzeka angikaze ngimbone umuntu empilweni yami kodwa ngibabukile ngo ngikubonile kwenzeka futhi ngimbonile umuntu ethintwa ngumoya ongcwele bengingamsukumisa lowo muntu khona manje futhi afakazise ukuthi kuyiqiniso amen ngaphambi kokuba umugqa uze uqala usakhuleka ubeke iduku lakhe emlekini wakhe ehleze emuva khona lapho unenkathazo yemgogodla kunjalo ehlezi ngo ya lowo ngumyeni wakho ephakamise isandla sakhe lalilani ngiyesihambi kini nonke kunjalo na uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe na inkathazo yakho yomgogodla izokushiya uthi lalela kambe umuntu ophakamise isandla sakhe ngokuthi umoya ongcwele ukushayile ngenkathi ngikhuluma nomkakho umoya ongcwele ukushayile futhi unokuthile kungalungile ngawe isimile engalweni kholwa futhi kuzokushiya udumo kuNkulunkulu buza labo bantu ukuthi ngake ngababona yini empilweni yami njengoba ngazi bayizihambi kodwa ini na ukukholwa kuhamba namandla kamoya ongcwele uyakholwa na amen ngabe ukhuluma iSpanish na penduka futhi utshele leyo nto mbazanyana ayikwazi ukukhuluma iSpanish ayikwazi ukukhuluma isiNgisi emuva lapho kukhona ukungahambi kahle sifubeni sayo penduka futhi uyitshele uJesu Kristu kukhulukisile dade ayikwazi ngisho ukukhuluma isiNgisi ngiyibonile ikhuluma iSpanish manje sekuthole elinye ininikazi elihlezi phambi kwalo elixuxuma ngempela futhi alikwazi ukukhuluma isiNgisi lingelasespeyini futhi linokuthize kungalungile esiswini salo ihlezi ingaphambili uyakhola ngenhliziyo yakho yonke inkathazo yakho yesisi iyakushiya futhi ungayekhaya futhi uphile amen unkulunkulu ngumkhulukisi ngiyakubona kulishaya na bekudingeka balitshele ulibale ngeSpanish ngaphambi kokuba libone alikwazi ukuqonda isiNgisi bukani lapho abantu abangakwazi ngisho ukukhuluma isiNgisi kodwa lokho nje abakubonayo bona bangacabangela futhi bezwe umoya ngisho nalapho bengakwazi nokuzwa yena itabukela
I never seen that done yet. Amen.
Uthume kuNkulunkulu akigaze ngikubone lokho kwenziwa. Amen. Babuze labo bantu ngani? Angikwazi ngisho ukukhuluma ulimi lwabo. Kodwa niyabo ukufakazela ukuthi awudingi ukuba ube kulomuqo womkhuleko. Ngabe kunjalo na? Uyakholwa na? Ubumtsholo inu amen uhlezi khona lapho na uyakholwa ukuthi ikatyazo yamankanka izokushiya na uyakholwa yema ngezinyawo zakho iyakushiya nebo uyangizwa ngikushoyo laba abakwazanga manje ngitshele ukuthi akuyena uNkulunkulu na amen futhi amen kungani ungeke ubikelele uma labo bantu abangakwazi ukuqonda igama egameni lodwa lesingesi becindezela kukho na babengabe esinye isizwe kodwa uNkulunkulu wakwenza lokho ngiyakholwa ngoba ngishumayele lokho emizuzwini embala edlule umgreki esinye isizwe wayephikelele babheke nini bona ukuthi kwenzekani ngabe leli yininikazi lapha na sawubona sizihambi omunye komunye uyakholwa ukuthi Jesu Kristu ukhona na ukukuphulukisa angeke mina anginawo nawo amandla okukhulukisa nginegunya lapho nginemukela kuNkulunkulu kumemezela ukuthile uNkulunkulu akwenzile niyabo futhi njengoSamson inqobo nje uma ayengawezwa lawo magoda elenga ngapha nangapha kwakulungile uma ngimbona ehamba phakathi kwethu kanje ngiyazi ukuthi ulapha aninjalo na ngiyakubona uphalaza unamalumbo okuphalaza ukhathazekile ngesisindo sakho esikhulu kakhulu kodwa ke unesimila emzimbeni wakho ngaphansi kobambo lwakho kunjalo ube nesikhathi impela ukubukela lapha awubanga njalo na kungani ngithe kubukela lapha ngoba uvela eningizimu ntshonalanga ukusuka lapha uvela eMissouri buyele muva uJesu Kristu uyakuphilisa nguye lowo omunye wesifazane oyikhaladi angimazi angikaze ngimbone kodwa yena kukhona oza lapha omunye olunye uhlanga luza kolunye uhlanga lumhlophe nekhaladi sonke zigazi lilodwa uyakholwa ukuthi indodana kaNkulunkulu yavuka kwabafileyo futhi yathuma ibandla layo ukuba lenze into efanayo ayenza na uyakukholwa lokho na lelo bandla angeke life phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami amasango esihogo angeke alinqobe kwakuyini na isambulo sokomoya uma uNkulunkulu engembula kimi ngomoya wakhe ukuma kwakho lapha nokuthi yini engalungile ngawe ngokufanayo nje njengoba atshela lowo wesifazane emthonjeni lokho kumenza fane ngoba wena usobabili siyizidala ezingabantu ngabe kunjalo na manje unovalo kakhulu ngokuthile ukhathazekile umqondo wakho ukhungathekile kakhulu utshelwe into ethize ekuthusile lokho bekungukuthi unethumba nethumba lisekhanda lakho kunjalo lokho futhi wena uzohlinzwa kodwa kukhona kwesaba kuncane ngakho ngoba unobuthakathaka enhliziyweni yakho ukuthi bayesaba kukuhlinza ngenxa yobuthakathaka benhliziyo yakho uJesu Kristu uqinisa inhliziyo yakho uyamkholwa na angaliphulukisa ithumba lakho uyamkholwa na khona-ke phikelela qhubeka hamba futhi ukholwe uzophila uNkulunkulu akubusise sawubone enye indoda angiyazi ngiyibonile esikhashane nesedlule ngenkathi ngifika emsamo ngikholwa ukuthi ibihlezi phezulu lapha isikhathi sokuqala engake ngakubona ngaso empilweni yami ngokwazi kwami kulungile manje ulapha ngesizathu esithile uma mina nalo moya ophezu kwami leyo nzika yomlilo yokukhanya kanjalo njalo isithathiwe Uma lokho kungokuka Jesu Kristu kuzofakaza ngezwi, uma kungenjalo khona ke akukhona kuka Kristu, kodwa ukholisekile ukuthi kunjalo futhi unjalo.
And you're suffering with a nervous condition, hemorrhoids.
Futhi uhlushwa isimo sokwethuka, imizoko ekuhluphayo, futhi uzama ukungibona kokuthile okukhethekile. Isimo sokomoya, ungumfundisi futhi kumayelana nebandla lakho. Ngikuzwile lokho kuvela kuwe, yebo ucabanga lokho, futhi ube ngumfundisi ngoba ubehlezi kulo msamo. Uyazi ngikwazi unjalo na, uyangikhola ukuthi ngingumprofethi wakhe na. Kodwa-ke mfundisi Donaldson, ungabuyela ekhaya lakho futhi ukholwe futhi uzophila futhi yonke into izokulungela. Unkulunkulu akubusise emelusi. Uma ukholwa konke kungenzeka. Uyakholwa na? Uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na? Uyazi ukuthi anginakuzenza lezi zinto na? Kodwa uyakholwa ukuthi uyazenza, nguye ozenzayo na? Uyakukholwa na? Kunjalo, uma uzokwenza nje manje kwalesi sikhathi esisodwa nje, ngiyacela phikelela, ungavumeli lutho elume endleleni yakho. Cindezela ungene ngqo, ubone ukuthi nguye na? Wazi ukuthi lowo nguye na? Yebo, wayengeke azikhombe njengesazi sezikole esikhulu, ayengesiso, wayengeke azethule njengosopolitiki webandla, wayengeyena, wayenguNkulunkulu, enziwe inyama. uNkulunkulu yizwi, nezwi lingumahluleli wemicabango yenhliziyo, onguye izolo namuhla naphakade. Nibona ukuthi nguye na? Kungenzeka kanjani mina mpofu, umuntu ongazi lutho njengami onemfundo yesikole yokukhuluma nokubhalwa kolimi na? Futhi akunendaba uma benginemfundo engaka, ubungalokhu ngeke ukwenze lokho, kuyindida. Kuyini na? Ungamandla kaNkulunkulu, nikubone bangane na? Niyakwazi yini ukwephula lolo qweqwe lusuke kini na? Nango wesifazane, buka lapha, angikaze ngimbone lowo wesifazane, nali iBhayibheli lilele phambi kwami, angikaze ngimbone lowo wesifazane empilweni yami, ngokwazi kwami, kodwa impilo yakhe akakwazanga kuyifihla kunjalo, amen. Manje hayi ngoba ethi haleluya, abazenzisi bangakusho lokho, kodwa wesifazane ungumKristu, uyikholwa. Futhi uma ngizokutshela ngomusa kaNkulunkulu, ngizwa amagoda ayisikhombisa kaSamson ukuthi iyini inkathazo yakho, uyangikholwa na? Ngabe izithameli zizokholwa na? Ngabe nonke nizokholwa na? Uzokwazi ukuthi kunjalo noma cha. Okokuqala, uhlutshwa umfutho wegazi ophezulu, unesifo sikashukela futhi, unesimo sokwethuka, futhi unokuthile okungalungile ngekhanda, ukuxilongwa, unethumba kunjalo impela ekhanda, futhi uyazi ukuthi ngokufa ngaphandle uma uNkulunkulu ekuthinta noma ukuthize. Ngabe kunjalo na? Kwangathi uNkulunkulu wasezulwini umile okhona manje, woza lapha, ake ngibeke izandla zami kuwe. Ngiyamlahla lo devil egameni likaJesu Kristu. Kwangathi angahamba, uNkulunkulu akubusise. Hamba ngendlela yakho ujabule manje. Amen. Uyakholwa na? Uthi ubumbheke ngqo ebusweni, awudingi ukubuka ebusweni bakhe. Buka lapha, angimbukanga ebusweni lo wesifazane. Manje uthi mkhulu, kunjalo? Indlala yompimbo, kunjalo? Kodwa akukhona lokho, akusikho lokho akufunela umkhuleko. Unenkathazo yesifazane, uketshezi oluphumayo afune lukhulekelwe. Ngabe kunjalo nenekazi na? Ukushiyile manje, hamba ngendlela yakho futhi ujabula. Uthi ngiyakubonga Nkosi. Kholwa nje. Ukuphaphatheka kwegazi, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphulukisa na? Uthi ngiyakubonga Jesu othandekayo, hamba ngqo endleleni yakho. Uthi akadunyiswe uNkulunkulu futhi ukholwe. Bukeka ukahle futhi uqinile, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angayiphulukisa inkathazo yesisu, akwenze usinde na? Hamba udle, uJesu Kristu uzokuphilisa. Uma uKristu engakuthinti ufanele ufe futhi uyakwazi lokho. Yebo mnumzane, kodwa uNkulunkulu angathatha wonke udevil womdlavuza, angayibulala into futhi ayiphilise. Uyakukholwa na? Hamba ukukholwa egameni likaJesu Kristu, ungahamba futhi uphiliswe. Awuhambi njengakho ngalesi sikhathi nje, kodwa unesifo samathambo, uphinde ube nokuthinteka kwenkathazo yenhliziyo nokufuthelana kuncane enhliziyweni. UJesu Kristu uyakuphilisa uma ukukholwa. Uyakholwa na? Ujabule uthi ngiyakubonga Nkosi futhi philiswa. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angaliphulukisa iqolo lakho futhi akuphilise na? Kulungile. Qhubeka ngo uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu. Ya kunjalo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuthatha lokho akunikeze ukuthekeliswa kwegazi bese kipha lo shukela ukukwenza umuntu omusha wangempela na? Uyakukholwa na? Busiswa. Hamba ngendlela yakho ujabule uthi ngiyakubonga Nkosi, ngiyakholwa. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angathatha lelo thumba futhi akuphilise na? Qhubeka ngo ujabule. UNkulunkulu angaphulukisa isifo samathambo futhi akuqondise iqolo lokho akuphilise. Uyakukholwa na? Hamba ngendlela yakho ujokoza futhi ukholwe. Uyangikholwa ukuthi ngikumprofethi wakhe na? Angikwazi. UNkulunkulu uyakwazi. Uyagula qubo lwakho, kodwa isihe sakho esikhulu ngomunye umuntu. Abantu ababili abagulayo, abagulayo ngempela umdlavuza befa. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Zithathe uzibeke phezu kwakho, kholwa futhi ungangabazi, bazophila. Uma ukukholwa, yima nokukholwa. Kulungile mnumzane, ngikholwa ukuthi ngomunye wabefundisi abahlala emsamu lapha, mayelana nokukwazi, angikwazi. UJesu Kristu uyayazi inhliziyo yakho, uyakwazi kusendodeni. Uyakukholwa lokho na? Uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi iyini inkathazo yakho, khona-ke usulungele na? Unjalo. Nina befundisi, niyayazi le ndoda, ngiyakholwa. Ya, kulungile, niyayazi. Kulungile, into yakho ukuthi ngempela inkathazo ukuthi usushwa ukuphazamiseka kwemizwa, unohlobo oluthile lwamathizethize engqondo engqondweni yakho. Kuyingcindezi evela kusathane. Sekunesikhathi kwenzeka lokhu, kubangela ukuthi umzimba wakho ube buthakathaka, inhliziyo yakho ibuthakathaka, usisimweni esibi kakhulu. Ngalokhu wonke umndeni wakho usutha wehluleke.
Then in the name of Jesus Christ, I send you home to be well. That devil.
Nomzane, ubulokulindele izwi, ubungenjalo na, uyalamukele izwi lami na. Manje ke egameni lika Jesu Kristu ngikuthumele ekhaya ukuba uphile. Lowo devil iphuma.
Are you believing? Do you believe?
Uyakholwa na? Uyakholwa na?
I put your hands over on one another.
Manje beka izandla zakho phezu komunye nomunye. Manje ngifuna nikhuleke kanye nami.
Lord Jesus, your great divine
Nkosi Jesu, ubukhona bakho bukhulu bobuNkulunkulu, angekho noyedwa ongangabaza. Wonke umuntu uyazi ukuthi ulapha, kodwa bayazi ukuthi nguwe. Manje mabaphikelele, vumela laba Nkosi aba lezi zimangaliso umugqa wonke ugcwele zona eziyishumi nesithupha lapha emgqeni. Neqembu phandle lapho ezithamelini, ngaphezu kwanoma yini noma yimuphi umuntu emhlabeni angayenza umgqubo lwakhe. Angekho umuntu wasemhlabeni lapha obengenza lezi zinto ngaphandle kukaNkulunkulu. Lapho siyakwazi kuphelele kanjani, kuyikho ncamashi kanjani. Ngiyakhuleka kuwe Baba ukuba uvumele abantu bakubone lokhu, futhi ubavumele babe nesineke. Manje banezandla zabo omunye komunye, futhi ezinhliziyweni zabo ukushaya phezulu igazi lasebukhosini likaJesu Kristu, ngokukholwa kudonsa komunye kuye komunye. Futhi manje Nkosi, yezwa umkhuleko wencebo yakho. Njengencebo yakho ngilahla konke ukugula, zonke izifo esisebukhoneni bobuNkulunkulu bukaKristu obusiwe. Kwangathi devil engalahlekelwa ukubamba kwakhe, kwangathi isosha ngalinye manje nenkemba yalo igiyelwe imelene nokungabaza kukaSathane, ngokukholwa okuphikelelayo kuvuke kucindezela leyo nkemba ize ishaye ingxenye engaphakathi impela yelo devil, futhi imxoshe ngokuphelele. Sipho khona egameni likaJesu Kristu. Uma nizokukholwa, uma nikwemukela, niphulukiswe nonke kukholweni egameni likaJesu Kristu.